Blog Talk Radio.
Washington DC turi kuwa kabiri ni tariki 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2022 muri kumwe na Serge Ndayizeye nkaba ndi kumwe na François Mutuyimungu mu twihangane ko dutangiye dutinze ndashimira François Mutuyimungu ku by'umwihariko kuko njyewe ntabwo nari meze neza ariko arerigi ariko François Mutuyimungu kuba avuga ati twakora nubwo twakora igihe gitoya nyine biri mu nyungu z'abanyarwanda reka ngushimire rero François Mutuyimungu kubashije kuboneka dushimire abari badutegereje kuri mugoroba ejo ntabwo nakoze n'uyu munsi rero navuga ko rwose motivation yawe nyishima numvaga ndi bufate indi break ariko bitewe n'uko abanyarwanda bavuga bati dukeneye amakuru turashaka kumenya iby'iwacu mu Rwanda reka nkureke rero bansuza bateze amatwi radiyo itahuka François Mutuyimungu ikaze mu kiganiro Uri kuri mute
François. Murakoze Serge. Mwantumiye mu kiganiro uyu munsi. Nubwo twakererewe ariko twisegure ku Banyarwanda. Ntabwo biba byaduturutseho. Haba harimo n'akazi kaba katubanye kenshi. Ariko uko bigenda kose turaboneka kandi ibibazo dusangiza Abanyarwanda. Cyane cyane ko haba hari ibindi byo kuvuga kandi baba bakeneye no kugira ngo bagire nabo icyo bungukamo. Kwa kutubizi uko barabagabo wa Kigali bo bakora ishoboka byose kugira ngo abaturage batamenye biba bitambuka ariko isi yabaye digitale buriya mbyo tuvuga ngo amakuru tugomba kuzatuye abagezaho kandi bakagira ibyo bamenya biba bitambuka ku isi ndetse no mu gihugu cyacu murakoze Serge
François urakoze cyane nk'uko nabivugaga njye maze iminsi ibiri rwose ntameze neza niyo mpamvu abantu bandikaga bati uhererehe byahuriranye na universite yanjye bati washanga uri muri vakansi kandi atari nabyo ubwo rero ngushimire rwose kuko abadukurikira burya barakurikira nubwo bacecetse baba bakurikiye bucece ni nayo mpamvu ngira ngo kuri mugoroba tubaza abanyarwanda haramo mbona ngo barambiwe njye nagira ngo tuze no kubabaza cyangwa uze no kumfasha kugira ngo tubibaze abanyarwanda umunyarwanda wavangwa ararambiwe acitse intege ari i Buraya ari muri Amerika ari muri Australia Oceania n'ahandi hose abaturage muri gakondo batarambirwa bamaranye na FPR imyaka hafi 30 batarambirwa bavuga bati bitinde bitebuke tugomba kwigobotora n'ubuna butegetsi bwa FPR ariko kumva umuntu muri Canada kuvura muri Amerika i Buraya ngo arambiwe ngo iyi struggle ngo yafata igihe nzi neza yuko tuza kugira ubutumwa tubaha kuko umunyarwanda tuvugira n'uri mu Rwanda urambirwa ari muri Amerika urambirwa ari muri Canada urambirwa ari muri Australia urambirwa ari muri Europe urambirwa ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda afite legitimacy yo kurambirwa afite iye koze ituma arambirwa banyarwanda banyarwanda kazi ibi bintu tubirimo kuko tutabihemberwa tubirimo kuko ni conviction tubirimo kuko dufite abanyarwanda bene wacu barimo kwicwa umunsi ku munsi ababurirwa irengero abatabaza wowe uyivangura arambiwe wicaye mu bihugu by'amahanga uribaza bari mu gihugu ngo bararambiwe kurambirwa kwabo ni iki ni uko umwuka wanyu bamuzirika kandoyi akaba birarangiye yitabye Imana reka twisime tube muri miruwari yacu abavuga ngo bararambiwe ngo ibintu biratinda ngo sirago ntabwo yihuta François reka duhera ngaha iyi mvugo y'abanyarwanda ubona bandika ngo mumaze igihe mutwizeza yuko Kagame azavaho ariko turarambiwe birafata igihe ukeka ko ari kontra muri struggles umuntu avuga ati nubwo wambwiye ko ibintu bigenda neza ariko byaratinze njye ndarambiwe kandi ubikubwira ari wa wundi uri mu mwanya mwiza urara muri climatizeri ugenda mu modoka ya yiguriye yishyura ajya ku kazi buri munsi ufite assurance medicale urya buri munsi saa sita n'ijoro na nimugoroba ufite abana bari mu mashuri meza ufite saving muri banki ufite proje ndende akaba ari urambirwa kurutse umuturage muri gakondo François numvise ntabwo twajya mu bya Congo tudahereye ahangaha kuri iyi myitwarire y'abagenzi bacu b'abanyarwanda uzumva mu matwi ya nari bakubwira ngo turarambiwe kuko ibintu birafata intera cyangwa ibintu biratinda ntabwo ari uko tubibona gerageza ugira inama wabivuga bwana François Mutimungu
urakoze Serge buriya nicyo kibazo cy'abantu baba bari mu bintu wenda rimwe na rimwe batumva revolisiyo ni urugendo rurerure cyane kandi rufata igihe kubanza kwigisha abaturage no kubanza gukangurira abantu cyangwa kwereka abantu inzira bakagombye kuba banyuramo ni ukuvuga ngo nimba hari uburyo FPR iyoboyemo rubanda cyangwa ikandamijemo rubanda akazi k'abarevolusiyoneri ni ukwereka rubanda uburyo bayowemo n'uburyo bakagombye kuba bayoboramo noneho nibo batangira gufata iya mbere maze nk'uko urimo kubivuga niba umuntu ari i Burayi cyangwa ari Canada cyangwa Amerika akumva ko bitinze harya umuntu wo muri kangondo ya mbere n'iya kabiri bizagenda gute umuntu se barimo gutereza ibye hariya muri Mateusi Rwanda Reveni irimo gushaka gutwara ibye we uwo bizagenda gute umuturage se uri hariya Daso amereye nabi amubuza gusohora agakake ugasohora twihanze kujya kurisha cyane cyane mu gihe cy'izuba bwaba bwarabuze uwo bizagenda byo bikwereka ko hari abinjira mu bintu wenda batekereza ko ari ibintu byero cyangwa ejo bundi ubundi bagasarura ariko ubundi ushobora gusarura ibizaramba bigufata igihe ntabwo ushobora kwifuza gusarura amatunda y'ibyo cyangwa tuvuga dute niba ufite igiti kivaho za pome kivaho za apo ntabwo ari igiti utera mu gitondo ngo nyuma y'amezi atanu utangiye gusarura ni igiti ugomba kuhirira igihe kirekire ariko cyazamara gufata cyafata imyaka icumi ariko icyo gihe iyo gitangiye gutanga umusaruro aba ari umusaruro wa buri gihe n'ibi nibyo tuba turimo buriya uramutse binjiye muri evolisiyo abaturage batari biyumvamo abantu bose batari bumva impamvu imvune imvano yayo nibyo bya bindi bya FPR nyine yaje beshya abantu ngo nibange umuganda izibeshya abantu ngo imisoro ni myinshi ibintu nk'ibyo byose ariko uyu munsi utagiye ku muganda barakwica baragukubita n'izakabwana ibyo twabibonye cyane bavuga ko ngo amafaranga umusanzu wa MRND cyane cyane ko ari nk'ijana gusa ariko kuri FPR ho urabizi ko bikorera no mu kigega ni ibintu tugenda tubona ibikwereka ko nikurugero ntanze FPR revolution babeshye Rwanda yabaye nihinda yavuyemo kuko ubona ya mamu munani bafatiyeho kugira ngo abanyarwanda babyitabire abanyarwanda babitange imisanzu uko bifite n'uko bagize gute bohereza abana babo n'iki nuko bari baranyuzwe n'irya migambi munani bari bafite ariko wabonye yuko kubera ko baje bikingiye mu kintu abantu bose batanakirimo ahubwo bamwe bari bakirimo bacengana kuko twarabibonye ubwo bamaze gufata ubutegetsi barashwanye warabibonye nta gihe cyaciyeho yaramaze gushwana na Patrick Karegeya nta gihe cyaciyeho yaramaze gushwana n'uriya wibarase i Nairobi Sendashonga Shonga tuzi n'ikini n'akamaro yamariye FPR bitwereka ko mu by'ukuri iyi revolusiyo tutabanjije kwedika abaturage ni buryo aba revolutionnaire iyo umurevolutionnaire ni nacyo kibazo tugize hari abantu bari aho wenda bavuga ngo baveho ngeho abo ni ikibazo gikomeye umurevolutionnaire ntabwo aharanira kuzajya
aho naho ukiri aho wenda ndakunganira hari n'abandi bashinzwe kumva yuko bagomba guhora bareba ibyo wakoze kugira ngo bakujore kandi banenge ibyo utakoze neza kandi bo ntacyo babakora mu gutanga umusanzu kugira ngo ibyo ukora byihute bo bashinzwe gukritika ibyo wakoze Francois bavuga ko wabikoze nabi bavuga ko Kagame akurusha ubwenge akurusha imbaraga bavuga ko politiki idafite agatege bavuga yuko Kagame ari we ushoboye kandi byitwa ko nabo Kagame ababangamiye abo nabo jya ubazirikana bwana Francois
rega nicyo nicyo nakubwiye ngo hari abantu baba bafite amakarita bari aho bategereje na pike y'indege bayifite kuba bahita bamanuka kujya mu myanya aroro kwereve abarevolutionnaire ni abantu baharanira ko ibintu bihinduka mu nyungu za rubanda nta n'icyo bategerejeho bize nakumenyesha ko uyu munsi wa none ntabwo mwanira kuzajya kuba nyumba kumi cyangwa kuzaba gisifu cyangwa kuzaba depite cyangwa kuzaba minisitire nibyo byose ntacyo mwanira ariko mwanira ejo hazaza h'umunyarwanda ejo hazaza habo tubyara n'abuzukuru bazazana uwo ni wo murevolutionnaire nabo ba bandi usanga barizi ipanze nibuzanabibona iyo kigali mwegereye ahita amanuka yirukanka twara ababonye ibyo gutweka kubera ntago ari abarevolutionnaire kuko uburyo umurevolutionnaire aharanira ko ibintu bihinduka kandi mu nyungu za rubanda noneho n'abazajya gutegeka bagategeka mu kintu cy'umucyo ariko niba ubirimo ari wowe ushaka kuvuga ngo ni njye ngomba kumanuka niho hantu usanga nyine kuko niba avuga ngo ubuze icyayi aravuga ngo dore icyo gice uzavuga ngo pozisiyo nta kivuga azabanza bagiye kubaza Kagame impamvu ari amajoro yumva aya maradi turabizi neza cyane ko aba yumva cyane ni nahera avanaho n'amakuru erega bari abagabo nuko n'abantu babaswa kandi bakaba n'abantu barutanga umugayo turabizi ko adjustment bayikora paraporo ibyo tuba twababwiye ibyo dukora abatabona ko bitanga umusaruro abo nibo baswa muri politiki nzanakubwira ngo nzabita baswa muri politiki kubera ko twebwe tuzi ko ibyo dukora bitanga umusaruro kuko iyo twavuze ku bintu ugasanga habayeho adjustment cyangwa habayeho kwiyadabuta kuri situwasiyo iri hanze muri opozisiyo njye biriya mba ega ntabwo njye nkeneye kuvuga ngo duharanire kujya gutegeka twe duharanira ko ibintu bihinduka kugira ngo rubanda iyoborwe neza ega ntabwo duharanira kugira ngo FPR isohoke igende bagenda ijya hehe byaba byiza wenda bo barabyishe bo ubwo baburizagamo ry'amasezerano ya Arusha iyo biza gukunda mu by'ukuri cyari igikorwa cyiza ariko yabaye red flag twabonye ko bo uriya mugabo ikibazo yari afite ni ukwigirira ku ntebe kugira ngo akomezemo gahunda ziwe ariko mu by'ukuri umurevolutionnaire nk'ibi tubamo twebwe dushaka kugira ngo ibintu bihinduke niba uribura ufite mu PhD yawe ubayeho neza ushaka kujya kuba depite mu Rwanda kandi ni visite y'ubutari isohora ese abo bana b'i Kigali mubatekerezaho iki icyo dushaka ni uguhanira kugira ngo ibyiza by'igihugu abana b'abanyarwanda babisangiriremo babibanemo neza buri wese agire uburenganzira bungana ku gihugu niba warinze hanze muri kandi ukiga muri amerika ukiga i Burayi ukumva ko ushaka kujya kuba depite uri muri turake itari yawe nzavuga ngo wagone wafashe ya twene ntabwo ari yawe ntabwo uri umurevolutionnaire ahubwo uri umu opportuniste icyo kibazo kintu uzakimenye ko mu rugendo turimo ifitemo n'abantu nyine ba opportunisti bafite vision zireba kucyo bavanamo uko byagenda mu gihe twebwe duhanira kugira ngo ibyo turimo tuba tuvuga ngo duhanire kugira ngo abanyarwanda bagire ubuyobozi bwiza aho amategeko areba bose aho ibyiza by'igihugu bisaranganywa hatajemo kana ka mama ngo uyavuye aha uyakomoka aha muri mwene runaka uyu niki uyu nikiriye aho ngaho nicyo nkeka ko ari naho njya mvuga ko dufite n'ikibazo gikomeye cyane ari navuga ko bakagombye kuzareba ubanza bagatekereza hari abiyita abarevolusiyoneri ariko ari abapotinisti bari aho ngaho bafite udutageti n'udukarita bashaka gukinisha ariko tudafata ntabwo baba bagupinga buriya ahubwo icyo kinakumenyesha cyo ni uko abanyarwanda dufite ingeso imwe buriya abanyarwanda ntibabinturukeho ni ukuvuga ngo icyo atakoze agishakira utunenge icyo kintu uzanakimenye abanyarwanda defu bagira ntibabinturukeho bitamuvuyeho aragerageza akagira gute ahubwo batabivuze kuriya ntacyo waba wakoze ariko icyo nakumenyesha cyo Kagame warabizi mu gasiko barabizi ko dukora they know very well abanyarwanda twega ntabwo dukora abo ngabo seje dukora bari abanyarwanda bakangombe ya mbere n'iya kabiri aho muka Kagame ariwe ugiye gutwara kiriya kibanza ngo yimure green hills yiwe ayegisitendinge batemo n'amajaride meza abo nibo twebwe dukorera ariko ntabwo dukora abashaka kuvuga ngo umuntu yize muri amerika ashaka kuzajya kuba umudepite wa mwana urangije lisansi muri univerisite utarazakora iki niba uri hanze ubayeho neza minisitiri wo mu rwanda ntabwo nkeka ko seje kurusha umushahara wenda kurusha kwiba n'imivumo icyo cyumba cyemera reba nk'abamura iki wigishaga abantu ejo bundi ngo turi ibigarasha ngo turi ibiki ngo turi ibiki ngo bahanwa ngo barabahana bakagira gute akagira ubutagambaniye kizito reba aho ari niba ni abantu binjiye mu bintu kubera inda bakuruwe n'inda ntabwo ari abarevolusiyoneri ntabwo ari abantu bakunda igihugu umurevolusiyoneri akora ikintu adashaka nta nyungu agifitemo hamwe bavuga uti icyo nifuza ni uko ibintu byahinduka abaturage bakagira uburenganzira bungana mu gihugu cyabo ntihabeho umuntu ubayeho nk'umucakara mu gihugu cye agomba gukorera abandi aho umuntu agomba kunyunyuza abantu aho umumotari agomba kubaho akorera uwo mujeneri cyangwa umukoroneri ugasanga birirwa bataka aho abanyonzi bafite ikibazo aho abazunguzayi birirwa babamenesha dufite na perezida wabaye umuzunguzayi nicyo kiba kinababaje ugasanga bavuyeho bavanyeho abantu abatandi boyi ari akazuba wishe k'abanyarwanda dufite perezida wabaye umutandi boyi Nairobi ibi nicyo kibazo tuba tuzabona dufite hari abantu bajya bavuga ngo bava kure nicyo kibazo cy'abanyarwanda buriya sinzi njye nakubwira ngo tuza mu banyarwanda dufitemo kategoriti hari abarevolusiyoneri benyewe twifuza ko bihindura bari abana bari i Kigali bakinjira muri ubwo buyobozi turabafite turabizi inegisi zo mu rwanda zirasohora ariko nta opotinitizi ahubwo usanga wohereza umwana wabo kujya kwiga muri Harvard kugira ngo agaruke bakomezemo aparitayidi barimo kubaka kandi bubatse icyo kintu nicyo kintu agomba kuzabona bima amahirwe abana bo mu gihugu barangije mu gihugu bize bagurisha udusambu twabo base na ba nyina bihirya bakimara barangiza ya myanya yajya gutangwa bakazana ba bana babo bari muri za Harvard bakagombye kuba banakora no mu bihugu barimo kuvuga ko nabo badafite uburenganzira barabufite kuko hari ubumenyi bafite tuba dukeneye ariko icyo kigaruka ni kimwe ni ukuvuga ngo niba wumva ko uri Burayi ushaka kuzaba minisitire hari ikibazo uri umu opportuniste ntabwo uri umu revolusiyoneri kuko turifuza umuturage umuhinzi bahingisha urusenda kubera kampani y'umuntu runaka turavuga ku muntu bahingisha ngo ibiti by'imizabibu ikagura n'abakiriya kubera uruganda rw'umugore wa jenerali runaka ibyo bintu byo tunashaka turahamagara umuhingisha abantu ibiti runaka mu buhengeri kubera ko urimo kubihingisha ari mushiki wa premier ministre ngirene nk'abo nibo twe twamagana baba opotinisti ba rusahura mu nduru babanza usanga bo tageti zabo ni udukarita baba bakina kugira ngo barebe uko bya shiftinga nawe yinjiramo abo ntabwo ari abarevolusiyoneri kandi ikizabakubwira ntabwo ndi umupasiteri ariko ikizabakubwira barambirwa vuba serivisi umwana avukira amezi icyenda uko byagenda kose cyose habaye ibibazo kandi babaye ibibazo akavukira 7 cyangwa 8 uwo mwana akura nabi na revolusiyo ni kimwe
none aho rero uravuze tumwana vukira amezi 9 kandi nibyo none complaine tubona urazibona kuri social media urazakira kuri WhatsApp tuzumva mu biganiro nduzi ko ubu amaradio ni menshi kandi twemera ubwisanzure bw'ibitekerezo ariko hari igisubizo abazi kavuga uti hold on one second let me think about it reka ntekereze kuri ibintu iyo ucomplaininga wicaye mu gihugu runaka iburayi muri amerika muri aziya ugakomplaininga
uri kuri Netflix rwose ureba amamovie
ugakomplaininga ko ibintu bitagenda hari ubwo ntabwo rero wari ukwiye kwigaya uti hubwo nkora iki kugira ngo biriya tuvuga byari bikwiye guhinduka bigende hano hari umuntu wandika ngo twe turashuka abantu ngo none se wicaye aho muri amerika urashuka uri kigali ngo nakore revolution niba mucakira uzamuvuge icyumweru kimwe nibirangira mu mufunge wowe ukomeze wirepita urumva uriya ari mu rwanda cyangwa ashaka afite imitekerereze ye ariko genda mvuga
rero ntagiye kuri uwo muntu ahita namugusubiriza nakubwira ngo ubugabo burihabwa kandi aho kubimbwa igihe cyose waba intare y'umunsi umwe
komantari y'ingomba kwiha agaciro kuko aduteza amatwi reka tumushimire no kuza kutwumva ni ikintu gikomeye cyane iyo amazi ko tutavuga ibintu by'ukuri byubaka abantu ntiyagombye kuba yaturinze yine ariko ndavuga icyo kintu ko ni ibitekerezo bimaze iminsi nandikira aha ngaha kandi birakwiye ko tubivuga n'abantu bakabyumva uru rugamba nta muntu waruzanyemo umuntu nta nubwo nagushyizemo ikiziriko ngo urugemo wewe warujemo kuko ubona ko rugufitiye akamaro niba wumva bikunaniye rwose ntukwiye gusiganya ntukwiye kugira utera ibyondo ntukwiye kugira n'ubushinja wanakwigenda ukavuga uti ngenge muri retirement François ni ibintu byoroshye cyane
rero niba ushaka kukubwira mutubwire nko uyu mushuti wacu Ephraim wiyita Ephraim Pendo tuvuge niba uvuga ati mwicaye muri amerika ariko murabwira umuntu w'i kigali mu mushuka ngo akore ibi n'ibi 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 reka bakamaze nkubwira abanyepolitike ntabwo aribo bahindura ibintu bihindurwa n'abaturage kuko amabi niba akorerwa akaga nibo kageraho umuturage basenye muri banyahe niwe ugomba kuzirwanaho nka shikama shikama nta nukuvuga ngo shikama niyo wapfa ariko uharanira uburenganzira bwawe erega buriya icyo bajya bavuga hari igihe tuzavuga ngo igihugu cy'u rwanda cyabuze abagabo cyabuze abantu b'abagabo kubera iki koma muri 12,000,000 umuntu umwe uzitwaza ngo hari umuntu bita kagame ngo watumye ngo abantu bose babatwara ibyabo bagaceceka abajenerali bakambika iminyururu abakoroneri bakambika iminyururu abantu bose bagaceceka ibyo bikwereka ko dufite ikibazo ntabwo ari n'ubwoba akongera nzavuga ngo mu banyarwanda dufite ikibazo cyo kwikunda no kwireba kuko reka mbaze nkubwire nakubwira ngo na kagame uriya babona ngo ubigiraho biriya nakubwira ngo ntakunda n'abo yabyaye ntakunda n'abuzukuru arimo kugira azasiga kuko iyo aza kuba bakunda yagombye kubategura inzira ubundi bajyaga bavuga ngo nyamutegera akazaza ejo kagame uwo mugari ntabwo yabuze ahubwo niba arimo kutwumva ngira ngo bazamushyiremo iyo nanganya ya nyamutegera akazaza ejo ibyo arimo akora bizagira impact bizagira effect kuri bariya buzukuru arimo kugira ubu ntabwo ngenge reba kuri kagame nzakubwira ngo ni umuntu uri ari we expire ibyo ntacyo atazakora we yarangije kwishyura mu kagozi ariko navuga ngo nk'umuntu wari utangiye kugira abuzukuru ye kureba ziriya ndege agendamo ntabwo ntiyifuza abuzukuru be kuzazigendamo bizagenda gute se ko mbonamo kubasubira amayira nibyo ntabwo mvuga ngo yibuke umugani wa nyamutegera akazaza ejo n'abari bose bo mu gatsiko bibuke icyo kintu erega buriya mwinoti ntawe ujyana umwenda abantu bagomba kuzabimenya aka ikibazo ni ukugira ngo uzikunde ubeho neza ariko abo uzasiga bazabeho nabi nabyo kuvuga ngo ushobora gushuka umuntu ngo ari i kigali ntabwo umushuka usuzabwe ngo kwazigara babashutse babasenyeho etaje hoteli ya miliyoni 40,000,000 bivuga miliyari 40,000,000 uzavuga ngo bamushutse se usuzavuga ngo uriya muntu basenyeye top tower miliyoni 40,000,000 arabizi kutuma reba abaturage 600,000 bari batuye kangunira mbere n'iya kabiri basenyewe barakoze imyaka 10-20 kugira ngo bigondagondere aho babaga ugafata umuntu ufite umutungo wa miliyoni 200,000 ukamugiranya n'ufite umutungo wa miliyoni imwe abo bantu se hari uwo umushukamo ariko ikibazo bafite serije buriya isi njyamabwira ngo isi yabaye digitale kera wenda gasiko hakibaho radiyo umwe bakontororaga n'ibiki byose aribyo nzashimira cyokora gasiko tuzashimire Kagame watuzaniye 4G 4G yarayizanye ariko yaradufashije nk'ibi byose kuko abaturage bari informe kandi icya mbere ni amakuru burya aba bose bavuga ngo murashuka abantu bari baramenyeye ko bakwica ugaseseka bakagusenyera ugaceceka ariko babona umuntu ugashikama uvuga ati amaraso yanjye nzayasiga hano ariko umwuzukuru wanjye azavuga ngo data yapfuye arimo kurwanirira agataka kiwe ega buriya ntabwo bakwiye kujyana umuntu bita barapinda indera ku mujumba ngo babishinge batabizi mugasi ko bari babizi basinda yari yazanye ikintu siroga ivuga ngo ubutaka gakondo nibo murage twasigiwe nicyo gishoro twasigiwe n'abasekuruza bishaka kuvuga ngo ntabagombye gusoresha ubutaka bagombye gusoresha ikibuvamo umuntu wo mu cyaro ubuze umuntu kubaka mu cyaro gute atari muri plaka dantrale zo mu mujyi ariwo bwa bujura buze ugasanga umuturage baramunyunyuje kuva mu mujyi kugera mu cyaro bitwereka ko serivisi ryo yakubwira ngo ibyo dukora bigera kure kandi bimaze kubarenga kuko ntabwo kuducikisha ntibishoboka baragerageje za pegasisi baragerageje muri za yutube ahantu hose gufungisha za sikape amafaranga barashoye mu biki byose ariko ntabwo bishoboka kubera ko ufunga kamwe kandi havuka tubiri ufunga tubiri havuka tune aho ntabwo bizashoboka aribyo bikwereka ko buriya ese buriya uvuga ibyo ngibyo ngo bashuka abantu ninde cyukora wenda parakwiye kuba bari baramenyereye Kagame yakwiciraga umuntu ugaceceka ishaka kugira ambasaderi izo kasura zifite akakwicira umugore ishaka kuzamura amapeti akakwicira umugabo ishaka kugira ambasaderi cyangwa kugira minisitiri ibyo bintu nibyo bigomba gucika uwo muco niwo ugomba gucika
aho turemeranya ariko wenda reka turangire za tuzabigarukaho kuko ikibazo nta nubwo nkibona kuba ari mu Rwanda nk'uko nakivuze kiri mu bantu bitwa kuba ari hanze kandi bari bakwiye kuba nabo bavuga ko barwanya buriya butegetsi usanga basubira inyuma bakajora abagerageza babaca intege bagaragaza ko baferinga ntacyo bakora kandi wowe ugiye kubakorera mbere y'ibyo bakora uti mwe mukora iki nta na kimwe wabona ariko nemera ubwo bwisanzwe bw'ibitekerezo n'impamvu nabitangire ngo tubitangirireho ni komantere tuba twakira wenda abantu bavuga ngo ati murabitinya ntimwabivugaho wenda muranga ko mubivuze babavugaho nge nabivugaho kandi uje ukanamvugaho ntacyo bintwaye kigali mvugaho abambari ba kigali batuvugaho ni nabo navuga mpanganye nabo nge ntabwo mpangana nta n'impamvu yo guhangana n'abantu bitwa ko nabo bari hano Kagame yitwa ko bari kuri serumu kuri capati bitwa ko ngo ari abayintelekitueli bashaka kujora ibikorwa bikorwa n'abandi bagerageza usanga abantu bavuga bati nimushyire hamwe ubwo bumwe mukorere hamwe ntibinashoboka kubera ko kigali ifite ubwo bushobozi bwo kugira ngo ice muri abo bantu ibakoreshe muri ubwo buryo none abantu baturaye bakavuga bati kuki mutunga ubumwe kuki mudakorera hamwe mu minota ibiri ntiwasoreza ngo kugira ngo tujye ku ngingo ya kabiri turi butindeho
muri icyo nakubwira ngo nta gihe na kimwe rubanda nyamwinshi iyo tuvuze rubanda nyamwinshi ni ukuvuga ngo abantu benshi bazigera babyumva kimwe kugira ngo ibintu bikorwe ahubwo muri abo benshi bisabamo bakeya bafite ubushake kandi bafite n'umuhate ntabwo ukeneye benshi bafite uwo muhate no nutegereza ngo abantu bose babanze babyumve serije ntaho uzagera kuko hagenda umwe kandi ikintu ugomba kumenya urugamba aho rutangira so barurangiza icyo ugomba kukimenya Kagame arabizi kuturusha wenda ikintu bashaka gukora no kugira ngo abantu babumvise ko bigoye cyane kandi kamaze nkubwire buryo umushike ukomera utarawugeramo iyo umaze kubitamo isuka ya mbere ugakubita igisinde cya mbere icya kabiri icya gatatu uwo mushike ntabwo uba ugikomeye abo bose nkubwira ni abakabazi ni abanyabwoba ni barusahura nzabita ngo ni abantu baba opotimiste bashaka izi ibintu byoroshye ntabwo byihuta baguhamagara iyo tujya kuba minisitiri kuba depite ariko reka mbanze nkubwira twe ntabwo ibyo duharanira ushaka impinduka urabanza ukayisasira ukayitegura kugira ngo bitazahinduka nk'uko FPR yabikoze uko byagenze nizo ngaruka ubona dufite aka kanya natwe iyo tumaze gusobanukirwa tuzi ko ntabwo bidusaba ibyo byose bavuga ahubwo uzavuga ngo mujye mubitondera abantu nkawe bashobora gukoreshwa mu buryo umwe cyangwa ubundi kuko umuntu urambirwa vuba ni uko n'ubundi abasanzwe atabibamo kamaze nkubwire seri iyo ufite inzu iva irakuvira ugapfukapfuka kugeza igihe uzabonera ibati ukarishyiraho ntiwongere kuvirwa nawe wa wundi aho utangira kuvuga ngo ndimo ndanyagirwa ubwo ni uko bavuga ngo peceture wenda yize ubusiyo yindi cyangwa niba abandi umugore n'umugabo bari mu nzu umujura yakubita urugi umugabo akohereza umugore mujya kureba igikubita kambaza nkubwire serije nta mugabo uba uhora undi urugamba turimo tubizi neza uwo duhanganye turamuzi neza kandi ejo njya nkubwira ngo iyo ku rugamba umukomurezi aguye ufata imbunda ye ugakomeza ntabwo uza kunenga ahubwo niba agize fayite cyangwa agize ikibazo runaka ugiheraho ugikosora kugira ngo ejo utazasitaza undi
profesa urakoze cyane rwose naho ushoreje turi ku rugamba abantu ntabwo bumva ko turi ku rugamba abantu bakeka ko urugamba ruba iyo amasaza aturika ariko ntabwo bazi ko nk'uko tubivuga mugenzi wacu barake tumutuze kuri mugoroba wenda aho ari mu kazi aradukurikiye ni uko ndavuga ngo intambara ntabwo irarangira mu rwanda which is correct intambara ntabwo irarangira mu rwanda uravuze uti iyo umukomere daguye ufata imbunda ye muri iyi teme turakoresha ufata intwaro
niba ari kuri radiyo ujya kuri radiyo niba ari muri cati ufata bayibo niba ari mu murima ufata isuku gahini
urakoze cyane ubivuze neza ni kangahe tubona abantu bagwa ku rugamba kandi bagahita baburirwa irengero bakumva yuko ijoro ribaguyeho ni kangahe twumva yuko umuntu acika intege akamanika amaboko nka rwarakabije akicyura n'abandi ni urugero ntanze abandi bati ijoro rituguyeho uko gutaka kw'abanyarwanda njya numva bamwe na bamwe hano hanze cyangwa ugasanga umuntu ari mu ishyaka yakora amanyanga bari mwirukanamo ati opozisiyo irarangiye cyangwa icyizere cyo gutaha kirarangiye agasigara nk'ubwo ahanganye n'abandi ati ntabwo impinduka bazayigeraho ngo uko umunyarwanda ameze niba oporutinite nk'uko rero ubivuze aho kugira ngo avuge ati ibyo nakoze sinshaka ko bisenyuka ahubwo reka ndebe uko nakwikaruma cyangwa natanga umusada mu bundi buryo ahita avuga ati biriya bintu bigomba gusenyuka niba atari ngiye ntabwo bizongera kubaho faso tuzabigarukaho kuko yari muri za komanteri ntabwo byari biri kuri gahunda ariko maze iminsi mbyandikirwa abantu babinyorereza hari n'amazina mfite ariko ntabwo ndicipe ku buryo nakujya ku mazina y'abantu navuze muri rusange ubwo abayumva bariyumva nibatiyumva wenda ni ukuzabandikira mu bundi buryo
tureze mu ijambo rimwe abanyarwanda idepo tugira turi ba bintukeho ni ukuvuga ngo ikitamvuyeho naho naba mfite umuti wacyo ndawuhisha sinzi niba mu byo ba bintukeho
niba atari ngewe omboke hari uburyo bimbwira muri ubwo buryo urakoze cyane reka tubanze dutabarize abana b'abanyarwanda rero aba ni abantu bakoze mu ibarura riherutse rimaze iminsi riba mu gihugu cy'u rwanda baratabaza iyi ni ibaruwa tariki 21 z'ukwezi kwa cyenda ibaruwa gusaba ubuvugizi bwana abanyamakuru dukunda nejeje no kubandikira iyi baruwa kugira ngo mbasabe ubuvugizi kugira ngo twishyurwe amafaranga angana n'ibihumbi 150 twakoreye mu ibaruwa rusange ryo ku gatanu twashoje tariki 38 dukoreshejwe n'ikigo cy'ibarurishamibare mu rwanda NISR mu by'ukuri rwose ntabwo ndibutse muri yose ndagira ngo mbabwire ibikubiyemo kuko ndakeka rero mu itangazamakuru ni abantu bakoze muri iki barura bavuga yuko batikiwe kugeza magingo aya uwitwa umukuru w'igihugu niwe muntu wa mbere wabaruwe ku ikubitiro we na nyiramongi basurwa mwarabibonye aba bantu rero baravuga bati konte zacu n'uyu munsi nta kintu kirageraho dutegereje iminsi irenga 15 uko babitubwiye nta faranga ryinjiraho kandi amakonti yacu ni mazima mu dukora ubuvugizi twishyurwe bandikira abanyamakuru radiyo tivi teni bandikira kenisi bandikira amayutube ampire natwe twajya tubona izi watsapu ziza nduzi ko isi yabaye umudugudu ushobora kwandikira furansa mutuye mungu yabona ubutumwa nawe akabushyira kuri cano ye abandi nabo bagahererekanya sosiyo mediya nicyo ziberaho muri rusange tutagiye mu ibaruwa kuko ni abantu bishyuza bakoze akazi bahawe bakwiye guhemberwa baranibaza bati ingengo y'imari budget yiyibarura yagiye he ko ibintu nkabitegwa imyaka icumi amafaranga twishyura ari hehe fasa mutuye mungu n'ibintu bibabaje turavuga akabaro k'abanyarwanda reka wenda banze ng'umwanya mu minota itatu n'itanu uvugire n'abaturage barimo gutabaza barangije ibarura ni ryiza cyane dore ngaba bari bambitse amajire barimo kubigisha uko bazakora ibarura ariko agafaranga karabuze konte zabo barategereje ni muri periode gusubiza abana ku mashuri ibikoresho byarazamutse nababwira ko ikaba igeze ku bihumbi hafi idolari y'amanyamerika ikaye imwe igeze ku idolari ry'amanyamerika mu rwanda umuturage ikaramu ubwo sanga twayibaze ikiro cy'isukari ibirayi ubwo sivuze amavuta no kwisiga n'ibindi byose umunyarwanda aratabaza ariko aba baratabaza ku mafaranga bakoreye sitopuleyi ntabwo ari imfashanyo basaba kagame cyangwa iki kigo cy'ibarurishamibare gerageza icyo kivuga kuri iyi nkuru mbere yuko tugaruka mu karere k'ibiyaga bigari tuvuga kuri congo
rero nicyo kibazo usanga kenshi na kenshi porogaramu nk'izi ngizi baba basabye n'inkunga ariko amafaranga yahagera akajya mu bindi ntabwo ari ubwa mbere ibintu nk'ibi tugenda tubibona ibi twabibonye no muri cya gihe cy'abariya abantu bubatse convention center iriya KCC turabizi neza ko wibuka imyigaragambyo abishyuzaga ku abazepe babamereraga nabi ibyo ni umuco uzwi cyane cyangwa abana bo muri za VUP ibyo byose turabizi ko bagiye gukira bakamara amezi atatu turabizi abadamu mubona bakubura mu mujyi wa Kigali bagira gutya bakamara amezi atandatu kandi mu by'ukuri izo bije amafaranga abahari barateganyije ko hajya ntabwo ubibona ariko ku bijyanye n'ibarura byo akenshi na kenshi baba basabye n'imfashanyo zo hanze ariko ayo mafaranga iyo ahageze ajya mu bindi bintu tutazi naho ikintu ubona ko njya nkubwira ngo rega serije ntabwo ushobora kubakira igihugu ku manyanga FPR ikibazo yagize yafashe igihugu mu manyanga ariko yumva ko izanakiyobora mu manyanga ariko bwa bucakura ngo kagame afite igihumbi ngo afite uri igihumbi bw'amanyanga atandukanye hahandi bateye igipindi ngo bintore ntiganya ngo ntigira gute niyo bakwambuye ugomba rwose ngo dushira ngo ariko dushonje ibyo bintu nibyo
bintore ntiganya yishakira igisubizo
ugakurura uko inzara ikurya ugumye ugakurura ibintu nawe nibyo nkubwira ngo abagabo bo muri FPR baracyari muri za 1992 ntabwo bazi ko turi muri 2022 ntabwo ibyo babizi abaturage bateye ibipindi ntabwo aribo bafite uyu munsi wa none wowe urohereza nibyo nkubwira ngo ibyo kuvuga ngo bari batangiye icya gipindi cyo kuvuga ngo niba ibintu bikomeye mugomba kwihangana niba leta itakwishyuye rwose ugomba kwihangana niba barimo batahembwa imezi bagomba guceceka ntimugomba gusebya igihugu niba mugira gute ntabwo ari ugusebya igihugu kuko igihugu kirisebya ntabwo mwagira perezida ufite indege eshatu ufite umwana urimo kugura inzu za miliyari icumi muri amerika ngo atembera mu madege nurangiza umubwire ngo ntabwo bahembye abakozi barura
ariko aho ntifaso aho rero wenda ni ukukunganira uribuka wari ukomeje ku bintu byitwa iriyota bwonko ryitwa intore ngo intore niganye yishakira ibisubizo uzuma bavuga bati muri 1994 twinjira muri leta ntitwere duhembwa umushahara twahembwaga ibiribwa twahabwaga umuceri tugahabwa ibishyimbo iyo periyode nibyo kuko byarabaye ariko ntabwo ari periyode twakwita urugero fatiro ryo kubwira umuntu wahaye akazi abantu bagatinda imirimo bakaza mu kazi kagiye guhemba ukajya ubabwira ngo intore niganye yishakira ibisubizo muti mu gihe leta ya kabiri yavagaho cyangwa leta ya 1990 ngo isenyuka ngo mwatangira yuko mwahabwaga ibiribwa ese mwabahaye ibyo birayi n'ibishyimbo barabyanga ikibazo ni ubuhanga gishingiye siyasa y'ikinyoma yo kubabwira ngo sinza ribakoresha ahubwo uburaza gusanga uyu mudamu cyangwa uyu mugore cyangwa uyu mukobwa nyiramahirwe solange bavuze yuko akora n'abanzi b'igihugu
reka mbaza nkubwira ikibazo kinakomeye serije kagame nakubwiye ngo yafashe igihugu mu manyanga kandi koko nk'uko bajya babivuga abantu babanye nawe igihe kirekire cyane ku kintu kijyanye na muzungu narara arakimenyereye cyane nigeze kumva David Himbara avuga ati mu byo twapfuye harimo kumbwira ngo njye tekinike imibare niba ufite igihugu buri mwaka kiba kitubwira ko ekonomi rwangombwa uriya tujya tumubona cyangwa agafite karavesi nabo twaba tumubona batubwira ngo ngo ekonomi y'igihugu ngo yazamutseho 8% buri mwaka ekonomi irazamuka ubura amafaranga guhemba gute mu gihe igihugu kizamuka ekonomi izamuka 8% mu gihe muri Amerika muri covid twa hano bari muri za bankrupt karabaye mu Rwanda ngo bazamuka 8% rero rya tekinika na nuri ya guverineri generali wa banki nasiyonali azana ivarisi nta kintu kirimo impapuro z'itekinika gusa ni ubusa igihugu kiri bankrupt karabaye turimo miliyari u Rwanda rurimo miliyari eshanu n'igice z'amadolari ni za biliyoni ibihumbi bitanu 500 ariko niba bivuga uriya guverineri generali wa peneri azana ya ntuzo ya marete yiwe harimo impapuro gusa akababwira ngo ekonomi y'igihugu ngo yazamutse 8% ntabwo dukeneye ko abitubwira iyo ekonomi y'igihugu yazamutse mwema hemberwa igihe bariya bose bakorera leta bahemberwa igihe ari abapolisi bahemberwa igihe ari abasirikare bahemberwa igihe ari abaganga bahemberwa igihe na bariya bose baba bakoze ibyo by'amabarura bahemberwa igihe iyo niho nkubwira ngo reka mbaze nkubwire ikinyoma cyo ari ikinyoma imbeho igumya ari imbeho
aho niho ntuhibagirwe kubera icyo umusanzu wa FPR wubonekerwa igihe kandi abaturage bo bari mu nitanikizi umusanzu wa FPR wubonekerwa igihe kuko ubatabonye ntibaba bakiriho bari abaturage
ariko seje nibwo bukene bw'akaranda abanyarwanda bafite ni kugura tutakurimo kubona niyo nshaka kukubwira ngo ntabwo ushobora kubaho unyunyuza rubanda mbikubwire seje wigeze ubona icyo twabayeho ku ngoma za kera wigeze ubona umukecuru ujyana imboga imifungo itanu bakamutoresha wigeze ubona umuntu basoresha aguze inkoko ajyanye inkoko mu isoko basoreshaga wa wundi waziguze mu baturage wa muntu waje avuye i Kigali agiye Nyagasambu tuvuge abaturage bavuye irya hejuru za gikomero za gikoro za bicumbi hari buri muturage yazanye inkoko imwe ebyiri wa wundi waziguze zikaba 10 zikaba 20 zikaba 50 niwe mucuruzi niwe basoreshaga ariko se wowe urajyana ihene mu isoko ikabanza gusora itanagurwa nako ukayisorera wazagara ukayisorera nyanya nkubwira ngo seje abagabo bubatse igihugu mu itekinika mu kubeshya ariko ibi byose biba bifite igihe izi nizo ngaruka urakoresha abantu udafite icyo uzabahemba warangiza ukabakangisha ngo barabita abanzi b'igihugu ibyo turabizi nicyo kibazo cyavuye muri Kangondo baragiye basabye amafaranga hanze basabye miliyari eshanu n'igice z'amanyarwanda nizo zari zikeneye kwimura bari abaturage 600 byose byari birimo ariko mu by'ukuri baba bari bababariye bo ukumva ukuntu hari n'abajura bakoze umushinga babubarira miliyari eshanu n'igice z'amanyarwanda barangije babarira rubanda 1.5 miliyari miliyari imwe n'igice gusa ni ukuvuga ngo sitiri bari bafite enye bazarya cyangwa bazajyana mu bindi byabo tutazi na ya miliyari ntiyabonetse ahubwo wa mushinga wo ufite amaparitema wabuze abakiriya bahita bavuga ati turaprofise tubatware hariya ntiyazana bananira bazanasohokamo bagende n'ubutaka twabusiganye ku buso nshaka kubwira sitereje ntabwo ushobora kubakira igihugu mu kubeshya wabikora umwaka umwe reka mbaze nkubwire sitereje binkone wayivuze neza ushobora kubeshya abantu bake mu gihe gitoya ntabwo ushobora kubeshya abantu benshi mu gihe runaka kirekire ntibishoboka ibi byo byabaye kuri FPR mu gihe gitoya runaka babeshye rubanda ngo mukunde igihugu nikinakwamba uruceceke nikinakwicira uruceceke nikigukeneje uruceceke ariko ikabanza nkubwire nkuko Lincoln yabivuze mu gihe gito birashoboka ku bantu bake ariko mu gihe kirekire ntabwo bishoboka biraturika nibyo utangiye kubona ko hari abagabo bafite babeshye ngo ekonomi izamuka buri mwaka 8% ariko ekonomi yazamutse ntabwo dukeneye ko guverineri generali wa banki nasiyonali wa peneri abitubwira kuko n'imivuka ya rubanda turayibona kugeza ku mumotari n'umunyonzi serivisi
turakomeye cyane muri iyi baruwa rero kuba yibona iri kuri YouTube live kuba dukurikiye wenda muri porogaramu baravuga bati batubwire niba bazatwishyura ari uko nyakubahwa wa repubulika Paul Kagame abategetse kutwishyura ngiyi rero FPR ibintu byose bikorwa n'umwidisi mukuru nuvuga ko Kagame niwe uzakemura kino kibazo François
ahubwo serije ukiri aho ngaho ahubwo njye ntangiye kubona ikindi kibazo nimba bishyurwa ari uko ari Kagame ubwo utanga ubwo burenganzira feke amafaranga y'igihugu yose yayikubiye donc umuvuga ngo nahandi ariko uvanze ubyumve neza nyine erega mbaze nkubwire Kagame yapuritse bya bintu bya Stalin kwibikaho kashi ni ukuvuga ngo ubushobozi bw'igihugu nibo bufite hato abaturage barabizi bati nyakubahwa nyakubahwa niba bahembwe ni ukuvuga ngo mu buryo indirect barababwira amafaranga y'igihugu yaburiye ntabwo abanyarwanda ari abakene abanyarwanda ni abakozi ariko dufite ba runyunyusi bagenda bakanyunyuza rubanda amafaranga akaba mu bantu bamwe kandi bakeya aho nabo nako barakubwira bati ni ukuvuga ko kandi koko nibyo bigaruka byose muri Kristo Venture ya Kagame bigaragara ko ni ukuvuga ngo amafaranga niwe afite nabo barabizi bati excellence buriya navuga araza nyine narekuza mu make yaraza nyine ziri no
kubimeze aho rero waba utangiye indisije kuri Kagame ndabyibuka ibintu wenda mwaka 2007 hari umuntu twaganiraga mbwira ati wowe rwose Kagame ni umwana mwiza adukemura ibibazo aho inzego z'ibanze zitaduha serivisi wari yizira akabashyira ku mugaragaro aha yari siyase kugira ngo bigaragare ko Kagame ari umurideri mu baturage ariko aho bigeze abaturage igihugu cyose ijana ku ijana navuga bati ni nyakubahwa perezida wa repubulika ugomba gukemura ibibazo byacu bihita bivuga yuko nta institution n'imwe mu Rwanda ihari ikora hari umugabo umwe rukumbi institution kandi yaziteshije agaciro ku giti cye kugira ngo azamuke agaragare yigire igihangange yibeshya yuko arimo kwisenyeraho igihugu muri institution avuga ko zidafite umumaro abaturage babyemera gutyo bivuze ko muri Rwanda rero nta rwego na rumwe rufite ububasha rukora ni nayo mpamvu uzamubona agenda baridikiriza ku manywa y'ihangu Kagame yisengeyeho icyitwa institution zivuga yuko zarikwe kumufasha kubaka u Rwanda komanteri ngufite ikibazo
noze Serge we nk'urugero rwa kwa mirimo mirimo yatsinze umujyi wa Kigali mu rukiko rw'ikirenga bemeza ko batazakora batazasenya hari ahantu ariko umuntu itegeko yamabwiriza ruta itegeko aruta n'ubucamanza itegeko riva ahantu hejuru ngo muhasenye barahasenye nibyo nshaka kukubwira umugabo yidodeyeho ikote ryawe wenyine ariko azamera nk'umwidishya ariko Serge uzi ko buryo umugani ugana kariho uzi ko amateka yisubiramo buryo umugani w'umwidishya urabyibuka yagiye ari mu Kanyanga bagikoma mu mashyi atakatiye ngo umwidishya uyu nawe ni kimwe ubona ko Kagame ni kimwe ubona ko Kagame hariya ejo nubwo ngo yasuraga abantu mu majyepfo yageze muhanga bamubwira bati nyakubahwa perezida wa repubulika tugira ngo tubakire sitade ukuntu yabasubije ngo niya Nyanza nabemereye ntayo ndubaka ikindi mutegerejeho ni ibyo yari bemereye 2016 yiyamamaza 2017 ibyo ati murambazi ya muhanga niya Nyanza nemeye ntarayubaka ikindi mutegereje ni ibyo bikwereka ko Serge yiyubakiyeho konstitusiyo yiyubakiraho ikote na ekonomi byose ariko mu by'ukuri urabona ko niko akunda kuvuga ngo uko inkende izamuka ni kugenda igaragaza ubwambure bwayo bikwereka ko mu by'ukuri nkeka ni wewe wenyine niyo wa mugani w'umwidishyi azari donc bizamusenya ukiraho bagikoma mu mashyi bariya babamura iki bakivuga ngo nyakubahwa rwose nari indonke maze kugira miliyari rwose y'amanyarwanda ariko ni mu mfunga ntabwo nzakorera igihugu kandi gukora igihugu ni ukwiba ukagira miliyari cyangwa gukora igihugu ni uko nicyo mvuga ya Serge ibyahariya byose byo bigenda byisenya kandi byisenyukiraho niyo nkubwira ngo buri kantu kose twavuga bo ubwabo nibo babyikorera twebwe icyo dukora gusa ni ukuvuga ibyo bakoze n'ubwabo
barabiziya
bintu yakoze abadikiteri bose iyo bageze kuri stage ya nyuma final stage ni kuriya bigenda bisenyuka kubireba nyine muri cya gihugu gifite ekonomi izamuka 8% buri mwaka babuze guhemba abakozi baruta kandi basabiye imfashanyo amafaranga yagiye Serge
Faswa ugize neza hano kuri WhatsApp ntabwo tubivugaho ni ukugira ngo wenda n'abantu baseke tuba twabibonye byinshi ariko tukabyirengagiza aravuga ati François atekereza iki kuri wa wundi wabwiye Kagame ati nyishyura utwo tudeni n'utuba tubishyuye ibigaragara biratwishyura
erega Kagame baramumenye ko akunda ikuzo n'ibyubahiro baramumenye muri icyo cyakubwira ni kimwe barangije kumusoma yaravuze ati niyumva ko nanze amafaranga y'ibigarasa uwamuze ikigarasa ubundi ni iki wenda aramwishyurira ariko ikibazo kiriho ni kimwe Serge ejo nkubwira ngo ibyo mu Rwanda cyo kora nababwiye ngo ni ikibazo kigihe Serge nongera mbisubiremo ikibazo cya Kagame na FPR ni ikibazo kigihe ibindi byose bazabyikorera niba ari hari abageze perezida agiye no kwishyura yishyure Apotre Mutabazi harya mu gihe Kangondo bo badasake ko babishyurira bishyurwa ibyabo Serge icyo kintu mujye mu cyumba
ariko kondisiyo pe adafata y'ibigarasha urumva
ndirumva ko baramumenye ibyo akunda mu buryo buri psychologique ashaka gukina na system ariko mu by'ukuri iyo nkubwira ko bikwereka ko buriya muri FPR niko bimeze koko bumvije ko ngo bageneral se ngo bigira ngo bazanga bakajya mu ngo z'abajenerali bagakinisha abana kugira ngo abone za promosiyo nibwo nyine mu bwami hahandi nyine abigeze kuvuga hari umugabo ngo utari ufite imbaraga ariko agakizwa no kujya gucabiriza kujya ibwami kujya kurega abandi kugira ngo utuntu nk'utwo nyine tw'utugambo wakumva ko wakomeye nyine n'iki byose ariko mu by'ukuri biriya ni n'igisebo nimba koko ariko se Kagame harya umuboye ugize ikibazo bamwambuye Kagame niwe uzatuma bamwishyura ese buriya harya abacamanza tubishyurira iki ko bishyurwa imisoro ya Rwanda abacamanza abo bayitezi cyangwa bo bose bari mu nzego z'ubutabera bishyurirwa iki niba byose bibazwa Kagame niba inkoko y'umuturage yabuze bibazwa Kagame niba gitipe yari ihene y'abandi bibazwa Kagame kuva ku mudugudu za nzego zakemuraga ibibazo zagiye he ariko Serge ko wibuka kera uzi urubanza rwawe rwageraga kwa konseye rwabaga rukomeye wakwibeshya ngo warugeze kwa burugumesitiri ipeji yaje kwifatira Serge wabaga usebye muri viraje utuyemo ariko umuntu araza kurira ngo gitifu cyangwa ngo meya ngo yamuririye ubutaka none si ubwo Serge yambaza kubwira yazanye sisiteme ya apartheid aho ariho nk'umwami ariwe ugomba gukemura byose aho abandi bose bagira zeru aba ariko bose kugeza ubwo minisitiri Fazal aravuga ati twese turi ibigoryi n'ama PhD dufite uretse wowe ariko mu by'ukuri ntitukomo nkuru nyirazo Kagame niwe utisobanurira natwe abanyarwanda buriya babasopi tuba tubyumva reka mbaza nkubwire iyo ntukiye abana buriya ni njye ubutuzi kuko ni njye nababyenda barezi niba atabyumva niba abaminisitiri bavuga ngo turi abanyamakosa turi ibigoryi rwose ariko wowe nyakubaho nta kibazo ufite harya ninde mubyeyi wabo ntabwo ari we sinzi niba utabyumva buriya nibyo bita kwisobanurira mu buryo donko abo buryo byo kubwira ngo nibyo babajije ngo bihehe harya ngo bihehe niyo yagize gutya intare ibaza ngo gusaranganya inyama ihereza intare irangije nayo irikatira iba bayivanyemo ijisho bakameje itimenye uko bigenda abantu babayeho kuko ako kantu bakame bayibaje bati bakame ije yo gutanga inyama ngo ahite ifuta zose zihereza intare intare ihita yibaza ngo ariko sha kugabanya gutya wabyigiye sinigiye kuri ya jisho rya bihehe bariya bose yari abakanza bagira ibikange abagira ibivegere biri aho ngaho bose no kuvuga niwe ikibazo niwe babanza kumureba ariko hari ingaruka niyo mpamvu ubona nk'umuntu umwe sikora nk'uriya wigira Apotre avuga ngo perezida namwishyurira ibirarane uwo perezida wishyurira ibirarane yamanze se akajya kwishyurira ba Kangondo agiye no gutwara ibibanza kandi afite za miliyari avana mu mafaranga y'abanyarwanda Serge ibyo uki kwereka ko cyo kora gisigaye nseka gusa nsigaye mbibona nkaseka niba aho ngaho abanyarwanda bageze perezida ejo zumva n'umuturage wenda ahantu nko ku rwesero unyoye ikigage nibamufata atishyuye ahita ahamagara nyakubahwa rwose yishyurira ikigage dore bamfasha urumva ko kambayemo biriya nabyo ni ugutesha agaciro inzego z'ubuyobozi ariko kubera ko ariko babayeho wigeze kubona bashaka kugurisha ibya mukuru ari urabyibuka ubwo nakubita ibipfukamizo bikongera ngugu ubonye ko bahise bazana ya kampanye yo kuvuga ngo mukuru ahinda yadufashije mu bintu byinshi ngo ubungubu rwose ngo ibigarasha ngo na opozisiyo baba bitubonye urumva ibintu abantu bagenderaho ntabwo wakubaka igihugu uzanamo kana ka mama uzanamo ibintu bya munyangire nibyo mubwira ngo serije nta gihugu dufite ubwami nabwo butuzuye kuko umwami ntabwo ari kuri yakoraga umwami yabaga ari inyangamugayo.
Urakoze cyane, uwakomeza kuvuga iby'i Rwanda ntabwo byarangira kuko kandi nshimira abantu barimo guhita batwibutsa ibindi tuba tutibuka. Ibintu byo mu Rwanda bihoraho byinshi cyane. Uyu aravuga ati none se mwavuze no ku rugero rw'uko Kagame yatanze inkunga ya miliyoni 3,300,000 muri Global Fund ejo bundi muri la fundraising ya Joe Biden yakoreshaga mu gihe kangundi itishyuwe, mu gihe aba bari mu ibarura batishyuwe. Byumvikana bite ku munyarwanda uri mu Rwanda azikoreye ati muri mu mwenda atishyurwa, akumva Kagame yaguriye yatanze amafaranga muri fundraising muri bukagurira harya ni igicumba ni gari pardon.
Kagame ayoboye u Rwanda nka butike yiwe, araza akavoma akajya. Okay, thank you. Kagame yatanze miliyari 3 z'amanyarwanda muri kiriya kigega muri Global Fund, right? Arimo Kangondo 1.5 umugore washaka kiriya kibanza yabanza akishyura abanyarwanda mbere yuko ajya gutanga ayo mafaranga, nawe y'imfashanyo ava muri rubanda. Iyo mubwira ngo ariko sinzi niba tuzavuga ngo tugeze hehe, mubona mudafite ikibazo? Iyo mubwira ngo ntabwo ikibazo nkibona muri Kagame, icyo ndakibona reka mbaza nkubwire. Buriya kubwa Habyarimana, Habyarimana ntabwo ashobora kujya gufata amafaranga muri Beneri, uriya wari nani guverineri jenerali uwo bitaga
avuga Birara,
bamwitaga
Birara se ninde wari guverineri?
Birara
Jean Damascene cyangwa Jean?
Yes. Burya Habyarimana yagize gushaka kujya kugura imbunda Inkotanyi zimumereye nabi, Birara mwima amafaranga rikumva kubera ko amafaranga agenewe ibindi bintu. Ariko tekereza, akoze mu isanduku y'igihugu irimo kunyerera avanyemo miliyari 3 mu gihe arimo Kangondo miliyari 1.5. Iyo afata iyo miliyari 1.5 izo ebyiri wenda akazi mureva niba ashaka kuzitanga, ufasha gute? Nawe ufashwa serivisi bize y'u Rwanda 65% n'imfashanyo iriya guverinoma mubona spending government dufite guverinoma isesagura 65% n'imfashanyo, ufata miliyari 3 gute ukaziha kiriya kigega urimo Kangondo ya mbere n'iya kabiri na kibiraro miliyari 1.5. Ibyo bishaka kukwereka ko Kagame nta politiki afite y'abanyarwanda, ahubwo abanyarwanda nibo batisobanurira kari agatsiko bayoboye igihugu nk'abantu bakibohoje, ntabwo ari nk'abantu baje bazi kucyubaka. Kuko ibi ntaho bitaniye nko kuba abana barwaye bwaki serije, uri umuntu w'umugabo ukajya mu kabari kwirira inkoko ugataha abana bariye ibijumba n'ibishyimbo. Iyi niyo mukino Kagame arimo gukina. Asize Kangondo babafunga babaza ibyabo barabishyuza 1.5 miliyoni abantu ba Kangondo barasaba miliyari 1.5 y'amanyarwanda, ariko ahise afata 3 agiye kuzijugunyamo hari none se twende kindi mushaka kumubaza ni yaba yabiyeretse icyo atekereza ku banyarwanda. Ni ukuvuga ngo priorite ntabwo ari abanyarwanda serije.
Ugeze neza, nagira ngo ntabwo inkuru nayitekerezaga n'abantu baba batukurikirana kuri WhatsApp babandika, kandi nkomeze mbashimire ubutumwa mwa mwakira buradufasha butuma dukomeza kuganira ibitekerezo nk'ibi rero babyumvikana. Urabona Francois, uyu ni Nyiramongi, hariya ngo ni hariya muri kira kibanza abantu bakeka yuko yatwaye imishinga arimo kuyatekerereza wabikomojeho, ntabwo ari sije dijuru wenda, ariko urabona yuko wa mugana abantu bifitiye ikigega cyabo cyitwa nyine u Rwanda, ntabwo bakwiye gukurikiza amategeko. Harya wumvise mukuru arinda na Prudence Rubinyisa avuga ngo abafite imanza mu rukiko bazakomeze procedure mu nkiko, ariko tugomba gusenya kuko ni amabwiriza. Harya iriya kote yo ishinzwe iki? Rura rukiko cyangwa inkiko mu Rwanda zishinzwe iki? Aho umuntu bamuvana mu byo akamusenyera nta ngurane akajya gusembera, batitegereza process y'amategeko ikizakubwira ukagenda wangara nyine uri ku karubanda. nta n'icumbi baguhaye nta batagushyize muri hoteli bataguhaye amafaranga sejuri yaho wajyanye umugore n'abana kugira ngo bakinge izuba n'imvura batitegereza igihe urukiko ruzafatira umwanzuro
ega buriya seje bari abantu nabitswe ibyo nkubwira ngo igihugu gifitwe na mafia hari ibintu buriya mutamenye nkuburiya nko ku murindi abo ku murindi baje babeshya ngo bagiye kubakodeshereza amazu kugeza igihe bazabahera ingurane barabasenyera amaze kubasenya bakodeshereza amezi atatu gusa mbo hanze nuko byagenze ibyo nshaka kubwira rero imishinga bafite urimo urabibona nyine nawe biba byerekeza ariko icyo nakumenyesha cyo hari ikintu birengagiza iyi yose n'imivumo barimo kwikururira si uko tutabibona twe turabibona Serge ibi turabibona iyo mishinga barimo bibeshya Serge abandi badisikateri nabo barayigize ariko ikibazo mba nkubwira ngo ni iki basiga inyuma urimo urariza rubanda ushaka kubishyura uwo mukuru arinda uvuga naho bikorerwa ntabwo ahari Serge ngiye njye nkubwira Kagame yababwiye ati biri on record uzabishakire unabikine hari ntimuzatanga yavuga nuko hari igihe igihugu cy'u Rwanda kizaba gituwe n'abanyamahanga iyo process yaratangiye rero nubundi buriya batangiye kangondo ejo bazima ikiyovu baragikubise na n'uyu munsi ntabwo cyubatse bahombeze rubanda ahantu benshi bagiye basenyera abantu bitonda kubaka abandi bashaka kuzana bariya abantu b'abanyamahanga n'ibiki ariko mushaka kukubwira ko Serge iki ni ikintu gikomeye cyane kandi yababwiye ko u Rwanda zarutuzamo ubwo ni cyo muro we n'abuzukuru n'abo mu gatsiko n'abo banyamahanga ba bafesi bose igihugu cyaragurishijwe ingagi zaragurishijwe murabizi buri ingagi hari igice cyagurishijwe akagera kagurishijwe murabizi nyungwe murabizi ibyo byose ntubwira ngo Serge igihugu cy'u Rwanda cyatewe imirwi umugabo yarakigurishije kandi abantu bari aho ngaho n'udufurage twa FPR ariko njya mbabwira ngo ibi ni ibibazo bikomeye ariko nakumenyesha cyo barushywa n'ubusa bamwe bazabibabariramo nibyo ariko nyuma y'iki gihe cyose iyo njya nkubwira ngo Kagame n'uwamutiza indi myaka 30 azaba ari mu kagare FPR ntabwo izahoraho ariko icyo nemera cyo ni kimwe hari abazabyishyura Serge cyane cyane ko imitungo yabo aho iherereye hazwi erega isi ubu yabaye ntoya kandi bajye babitekereza cyane ibi barimo guhemukira nkeka ko aribo bihemukira hari igihe bibwira ko barimo guhemukira abanyarwanda ariko barimo barihemukira kubera ko nkeka ko barimo gutegura donc barimo barategura ukurangira kwabo kandi kutazaba kwiza kuko nta rigasi bazasiga inyuma
urakoze cyane François mutuye mu ngo nshimire mwese mutwandikira hano ubutumwa bwanyu turaza kubureba tubucishemo amaso reka rero tugaruke muri Congo cyangwa muraserezo bwa Congo bihagaze bite magingo ya amakuru twakira kandi nshimire na bagenzi bacu baba abakongomani bari hano muri Amerika i Buraya muri Afurika rya none babatwandikira amakuru ava kuri platforme zabo ni menshi cyane reka turebe ku myigaragambyo imaze iminsi iba none tumara kuyivugaho turavuga no ku rugendo rwa François Hollande ushimangira yuko kushaka kwirukana MONUSCO atari ikintu cyiza cyane ahubwo we asaba yuko MONUSCO yari kwiye kongererwa imbaraga turaza kubireba hari nanone umwe mu bantu bo mu gatsiko nyine nabonye ku mbuga nkoranyambaga avuga ati kandi icyo bakundira bano bantu mu gatsiko ubu bateze amatwi muri iri joro ntabwo baryama bararabumva kugira ngo babone ibyo bandika bati François yavuze iki yibeshya ha bagerageza nko gusa nk'aho baza kuduha amanota nyine mu byo twavuze hari aho umushinzwe navuze nti u Rwanda rwafatiye ibihano wenda ashobora kuba navuze muri Conseil de Sécurité of course hari amaraporo ajya ava muri Conseil de Sécurité bituma u Rwanda sanction zihuta izakozwe na Amerika izakozwe n'Abongereza izakozwe n'u Buholandi ibihugu byinshi byakoze sanction muri 2013 ibihugu byera hafi ku 10 niba nibuka neza amara n'u Rwanda rwarize murayibuka uwo muntu nakwigira niyoza ati iyo sanction uvuga muri Conseil de Sécurité ni iyi ariko amaraporo yo muri Conseil de Sécurité yagaragazaga involvement ya Leta y'u Rwanda muri M23 niyo yacuginze Leta y'Amerika gufata sanction Leta y'Amerika Leta y'Abongereza gufata sanction Abaholandi gukora sanction n'ibindi bihugu byagiye bikora sanction kumbwira no ngo Conseil de Sécurité ntabwo yafashe sanction ariko ibyo bihugu biri muri Conseil de Sécurité iyo birenze 2-3 bikorera sanction ukeka yuko biba bivuze iki turaza kubireba rero muri Nord Kivu imyigaragambyo ejo n'uyu munsi ikaba yabaye ikindi cyabaye nuko kuvure ferimaze igihe kirekire bayigabanyije amasaha turaza kubireba reka twifashishe amwe mu majwi hano mbere y'uko dukomeza tugana kuri ingingo
ibyabiduteye twe generation positive dufatanyije na Lucha na Veranda Musanga mbese n'izindi mitwe zose byatewe n'ubutegetsi kuko ubutegetsi turimo buno dutegetswe n'abasirikare baje kutuzanira amahoro hano muri este y'igihugu ariko byarananiranye mu karere ka Bunagana na karere kamaze amezi agategetswe n'inyeshyamba za M23 turi gusaba guverinema yacu ya Congo yuko ya birindura amaso kuri bari abaturage kari akarere mbese kagasubizwa mu burere bumwe bwa Congo kandi tugasaba tena yuko munisiko yavano kuko ibyo yaje gukora byarananiwe
none byubahirijwe
byubahirijwe kuko abenshi nda bucuruzi bwakozwe mu mujyi amashuri ndahogize amaduka ndogafunguwe
kumvise ko hari insoresore zagiye zifunga imihanda ngo zitera n'amabuye mu mihanda ibyo byabaye kubera iki
ibyo rero byabawe nyuma yuko ubutegetsi arabwo ubutegetsi nyine bwabo basore na societe civile n'ibindi byose bari bari kugwanya kuko n'ubutegetsi bwa gisirikare ndari ubutegetsi bw'abaturage mu byatumye abo basore kwigaragambya nabo nuko bategekwa n'abaturage bagenzi wabo ubutegetsi bwa gisirikare ukarangira ibyo byatumije abo basore rero mbere yo kurakara kuko abasirikare bakimara kubarasaho niho bishyize hamwe nabo bafunga umuhanda kugira iyo barabikorera abasirikare ntibaboneho guca n'amamodokari
ntabwo mushaka ubutegetsi bwa gisirikare ntabwo mushaka MONUSCO kandi muzi neza ko aho ngaho nta mutekano uhagije uhari murumva ko umutekano nibaramuka bagiye muzawurindirwa n'abande
izo nyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zibona ibiryo zikabona intwari hejuru ya MONUSCO niyo mpamvu tutayikeneye kuko abaturage bo bonyine bakeneye kwirindira umutekano babifatanyije na leta yabo ya Congo
ariko iyo leta ya Congo uvuga ntabwo mushaka ubutegetsi bwa gisirikare yashyize aho ngaho mu ntara ya Kivu ya ruguru
niyo mpamvu rero tubona ubwo butegetsi bwa gisirikare buri hano nako nta kamaro bufite kuko ibyabuzanye barananiwe
ariko bari boherejwe kubera ko leta yabonaga ubutegetsi bwa gisivire bwananiwe none harajya aho bande
dushaka rero ubutegetsi busubirwe mu gisivire abasirikare bacu ba Congo bareke gutegeka barinde umutekano ariko ntibategeke kuko igihugu cya Congo buno cyegereje amatora
twumvise ko komiseri mukuru wa polisi akaba n'umukuru w'umujyi wa Goma akabeye amakosa yoheje amatsinda y'abantu gushishikariza abaturage kujya mu bikorwa byabo nta kibazo ibi namwe mwabyumvise byabaye
abasirikare baje yohereza n'abashinzwe ransenyema y'igihugu kubwira abaturage baje mu kazi ariko abaturage babyanze kuko nabo ndababakeneye kubaho mu buryo bwo babayeho
none ibyo bikorwa byo gukozanyaho hagati y'inzego zishinzwe umutekano n'izo nsoresore zafunze umuhanda hari abakomeretse byagenze gute hari abafashwe
abasore bamwe bafashwe hariho n'abandi basore babiri bakomeretse mu gitondo ubwo bakuraga abasore mu muhanda abasirikare b'abapolisi babarasaho buno bari mu bitaro kuva guverinere yemeye agakuraho irondo yari imaze umwaka n'amezi atandatu rishyizweho twe twabyakiriye n'ibyishimo byinshi mbese bidutera binadushishikariza kwemeza yuko n'ibindi byose dukeneye bizakugwaho nta kibazo irondo ryari ryarashyizweho n'ubutegetsi bw'abasirikare bukimara kugera muri province ya Nord Kivu iryo rondo ryabuzaga abaturage kugenda amasaha 24 kuko babyukaga mu gitondo bakageza ku masaha ya saa tatu y'ijoro ariko buno byavuyeho bisobanuye ko umuturage afite uburenganzira bwo kwitembeza no gutaha amasaha ashakiye imyigaragambyo yakomejwe isaba leta ya Congo yuko ubutegetsi bwo mu karere ka Goma buri mu maboko y'abasirikare bwasubizwa abaturage MONUSCO ikavanwamo ndetse n'akarere ka Bunagana kari mu maboko y'inyeshyamba za M23 akagasubizwa mumaboko ya guverinoma ya Congo niyo cyo cyatumije imyigaragambyo buno mu gitondo ikomeza ubutegetsi bwa gisirikare bwashyizwe mu mujyi wa Goma mu minsi 30 ngo bube bumaze kuzana amahoro kuri Goma ariko ubwo butegetsi kuri buno tuvugana burangije umwaka n'amezi 6 buri mu mujyi wa Goma amahoro twadukeneye ntagabonetse ububandi bwari buri mu mujyi wa Goma burakomeje abantu kwishwa hehe no hino mu turere dutandukanye muri Goma turakomeje ni nayo mpamvu turi kusaba ngo ubutegetsi busubizwe mu maboko y'abaturage kuko no mu maboko y'abasirikare ntacyo bwaje kugeraho turindiye igisubizo cya guverinoma kuko abaturage bo biyemeza kuba banakomeza n'igihe cyose ubutegetsi butari bwasubira mu maboko y'abaturage bakaba banakomeza kwigaragambya kugeza igihe kari akarere ka Rutshuru gasubijwe mu burere butegekwa na guverinoma ya Congo Monisco nayo ikava mu karere ka Goma mu mujyi wa Goma ndetse no mu gihugu cyose sigaye nibiba bishubijwe abaturage bazatuza ndakoze kuko bazababonye amahoro bakeneye
umuteganya gukora iki ejo aho bukera
ejo kuko imyigaragambyo yari yahamagariwe iminsi ibiri ejo abanyeshuri bazajya ku ishuri ndetse n'imirimo yose izakorwa nta kibazo mu mujyi wa Goma ndetse no mu tundi turere twose
Considérant les recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie tenue à Goma en date du 26 septembre 2022, vu la nécessité et l'urgence élevée, la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenus jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, les maires des villes sont chargés de l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Contrairement à la journée d'hier lundi, les activités socio-économiques ont repris en grande partie sur les grandes artères de la ville. Les stations-service, les bistrots, les grands restaurants de la ville fonctionnent normalement même si les banques et les grands commerces ont servi leurs clients à guichets fermés. La plupart des personnes que nous avons interrogées sur les refus d'obtempérer à l'appel de la société civile affichent une certaine lassitude sur les manœuvres orchestrées par certains acteurs, notamment leur positionnement pour les prochaines échéances électorales de 2023. Selon eux, les mouvements qui appellent la population à manifester ne roulent pas au compte de cette dernière. Une autre catégorie d'habitants des Goma nous disent attendre les FRDC pour lancer les opérations militaires contre les M23 afin de récupérer Bunagana, assiégé depuis plus de 2 mois par les rebelles soutenus par son allié principal, le Rwanda. Quant au départ définitif de la Monisco et la levée de l'état de siège, la majorité de la population interrogée se sont diversement exprimés. Les uns ont dit clairement qu'il est temps que la Monisco quitte la RDC avec un bilan mitigé car elle n'est pas parvenue à stabiliser l'est de la RDC. Par rapport à la levée de l'état de siège, quelques acteurs des organisations des droits humains dont nous taisons les noms se sont interposés contre cette décision de la société. Les uns ont estimé que cet avis de la société civile porte des germes politiques sans plus. En mission officielle à Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kingé a présidé hier soir une réunion d'évaluation de l'état de siège. C'était en présence des députés nationaux de cette province et du chef d'État major général des FRDC. Les députés nationaux ont proposé la réqualification de l'état de siège étant donné, selon eux, que cette opération n'a pas atteint ses objectifs. Ils proposent par conséquent sa réqualification.
Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette rencontre hier tard dans la soirée. Mais le président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu indique que les contextes difficiles, sécuritaires et humanitaires du moment dans la province étaient au centre de cette réunion. Singo Mamwanza souligne notamment les attaques des ADF dans la région de Beni qui continuent à faire des morts et des déplacés. L'occupation de Bunagana et ses environs par le M23 avec des conséquences indescriptibles. C'est notamment le nombre élevé de déplacés dans Rutshuru et Nyiragongo, les écoles qui n'ont pas ouvert à la rentrée parce qu'occupées par s'est déplacé et bien d'autres. Quant à l'évaluation de l'état des sièges, l'honorable Singo Mamwanza a souligné qu'après un survol de la situation, il a été constaté que les objectifs assignés à l'état des sièges n'ont pas été atteints, d'autant plus que l'insécurité continue à se généraliser. notamment les ZADF qui s'étendent de plus en plus. C'est pourquoi les élus du Nord Kivu proposent une réqualification de l'état des sièges, que le pouvoir soit restitué aux civils et que la région de Rutshuru et Beni soit considérée comme des zones opérationnelles, précise cet élu du Nord Kivu. Les députés ont également demandé au ministre des Affaires humanitaires présent à la réunion qu'un plan d'urgence soit établi pour assister tous les déplacés qui sont en errance dans le Rutshuru.
Na ditahuka ngayingo ko rero turi muri Kongo kuri ngingo ya kabiri mbere ya ugato harabatwandikiye Celestin Sengivura koze cyane ati ni Birara Jean Berkimasi ni wari guverneri katwavuze Jean Damascene urakoze cyane François Mutemungu kuri ngingo rero ya Kongo hakuye ibintu byinshi cyane imyigaragambyo imaze iminsi ibiri nkuko uriya mujene niba ari umusore niba ari umugabo simbizi ijwi rye ku ijwi kuri BBC yatanze amakuru menshi abandi bakurikira ku mbuga nkoranyambaga social media mwagiye muyibona nyine ko hari adjustment yabayo kuri couvre feu nk'uko byatangajwe nyine n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma mwari mwabonye yuko nyine General Ndima yari yavuze ko abo bose bashaka kwigaragambya barimo gusabota cyangwa bagiye kwigomeka ku butegetsi bwa gisirikare cyangwa état de siège haravugwa byinshi hari na rugendo rwa ministre w'intebe Sam Rukonde wari uri hariya muri Nord Kivu na Ituri areba kuri bira état de siège nubwo nyine biba birimo bitagirwa bidashyirwa ku karubanda ariko nabo hari igihe bavuga bati nesheke nyine wa mugani ndavuga ibi biba biri kuri izi mbuga cyangwa ibi byandikwa nk'uko uriya gabo uriya musore yabivugaga ati umwaka n'amezi atandatu état de siège ntidukeneye ingabo ziturinda zituyobora n'ubundi baraferinze byaterwa n'uko abaturage babyumva ariko gushyira ingabo ariya ni aspect strategique ya gisirikare nta nubwo aba baturage wenda abasiga bari bagomba no kubyumva reka tubifatanye nanone n'urugendo rwa perezida former president François Hollande wageze ibukavu uyu munsi kandi nawe ushimangira yuko abavuga ko MONUSCO yakavuye na hariya nabo ari amakosa ahubwo MONUSCO ikwiye guhabwa ububasha no kuranforsa no kuyiranforsa wenda ko ari François Hollande bivuga ku mukongomani yavuga ati ok wabaye perezida w'ubufaransa muri conseil de sécurité wavuye ku butegetsi n'inyungu z'ubufaransa urengera kumva yuko peacekeeping zaguma hariya hano ndifata rwose ntabwo ndi bugiye kuvuga uko umukongomani ari kwiye kubikora ariko turabaha amakuru yose ari hariya François Hollande rero ari hariya i Bukavu hari hopitali yagiye gutaha ndakeka ubwo ari kwa Denis Mukwege cyangwa hakuru aho atari kumwe ariko no kubavuga ati MONUSCO ntikwiye kwirukanwa muri Congo ikwiye ahubwo guhabwa izindi mbaraga hari ikindi bisobanuye abaturage bati ntituyishaka nigende ntidukeneye ubutegetsi bwa gisirikare n'ibindi Fransa mutuye mungu ijambo ryanyu kuri ingingo ya Congo tuvuze kuri byinshi icyarimwe ariko bikubiye hamwe niba ari ngombwa kubivugaho byose icyarimwe wabivuga ariko byari ngombwa ko tubizana muri ubu buryo kugira ngo tunekoreze umwanya ijambo ryanyu
urakoze Serge wenda duhereye kuri kiriya kibazo cy'abaturage bigaragambya bamagana MONUSCO yenyeka ko no kwikubitiro byatanze hari umusaruro byatanze kubera yuko ni ibintu byigaragazaga ko mu by'ukuri abantu bari hariya kwikorera business mwese wagira abantu baje gucunga umutekano bakarushwa ibikoresho n'abareberi apana abareberi ni RDF nyine entre guillemets ikabarusha ibikoresho yo ari UN kandi ikoresha de miliyari nyineka ko kubera ko abaturage bahagurutse byatumye hazamo n'ikimwaro kandi mwabonye ko ejo bundi bwo bari muri conseil de sécurité bwo bari muri hariya muri ka kanama k'umuryango w'abibumbye mwabonye ko Felix yamenye ikibyimba mu kubera ikibyimba abafaransa ubona ko bafite ikibazo kuko birabareba nibo bayoboye kariya kanama ariyo mpamvu babonye makro yashatse gushaka gufenta ngo tubone ko hari effort yakoze kugira ngo Kagame ahure na Felix ako mu mafoto abonye ko bose bari ferme bari barakaye nk'abarwaniye mu cyumba memo na Macron abonye ko ya muri body language urebye ku isonaga ko ibyo yakoze nta musaruro byatanze nta surire ntaki nta gukora nta gushakinga nta gukora na muntu kibabonye bikwereka ko mu by'ukuri kuba Hollande avuga ati
ariko no muri reportage ya RFI numvise iri pare ko batire basubuzanya rwose nta shekende yabaye bari abagabo bahuye iyo tabahabaga bari gufatana bavuga yuko nta shekende ntibigeze basubuzanya
n'icyo nakumenyeshwa cyo umuntu bita Felix yababwiye ko azatanga iyo bita ngo icyo yise ngo ikiguzi maximale icyo yise ngo ni yagiye ukuntu yabyise urumva ngo yiyemeje no gutanga ubuzima urabona reba Felix umaze gukubitira Kagame imbere y'ibihugu byose za 54 yamumwandagaje hariya yikunenze hasi ukabona bicaranye muri salimu Felix na kindi yamusabaga bana abahungu bawe barazibifasubiye inyuma y'ibihugu urabona se Kagame bimeze gute ni ikibazo ubona erega hano ikibazo gihari erega serije nibyo Felix yavuze ati ikibazo cy'u Rwanda na Congo ntabwo ari uko twa FDLR bavuga ikibazo ni mu mufuka umugabo yamenyereye gukoramo ntawe umugenera ariko bavuze bati ujye ubanza ukomange ni usanga turi no ku meza ntabwo ugomba kugira uribuka hari indirimbo ya Mario mbona niwe bavugaga ngo ntukajye muri frigo y'abandi hari igihe ibyo babitse babibikiye abana bato sibyo nawe rero
ariko nawe
yikoreragamo
nawe
uramuza gukoramo
izo ndirimbo urazibuka z'abakobwa bari barihimba gutyo bati ibintu byose ntabwo ari ibyawe jya utegereza baguhe
Kagame nicyo Kagame ni Mario kuri Congo from today babimenye Kagame ni Mario kuri Congo arashaka kwikoreramo arashaka kwinjira muri frigo agafata yawurute y'abana akarya agafata agakeke k'abana akarya udufuri wakarya no kuko hari umutungo wa Congo ugeneye abakongomani ugeneye igihugu cya Congo ntagomba kugenda kujya gufata bitavuga ko tutategereza ahubwo ufite ko Congo yasinyanye na Zambia gutangira gukora batiri elektrik ku mabuye y'agaciro ya Congo ntabwo bizaba mu nyungu zabo natwe nyine buri munsi mwambabwira nti tutarinze kujya kwica abaturage ba Congo dushobora gutungira muri Congo byarashobokaga cyane tukubaka trade tukubaka ekonomi ishingiye kuri Congo mu buryo bwa esanse ekonomike nta n'ikibazo dufite na kimwe tugenzerana nk'uko bisanzwe ku bwa mbutu byakoraga uribuka ibintu mwabibonaga ukuntu byari bimeze ariko ukaza kwibaza uti kuki tugomba gukira kubera ko hapfuye abakongomani miliyoni 8 ukumva ko ntacyo bitwaye wowe ukubaka Nyarutarama mu maraso y'abakongomani ukumva ko ntacyo bitwaye ariko totale hazabaho reglement de compte kandi ikibabaje azaba atagihari we reka serije umuntu bita Idi Amin nawe yigize akarakajya bino Kagame avuga ngo azinjira muri Congo adakomanze Idi Amin yabivuze ngo azinjira kwa Nyerere adakomanze ngo nta nubwo azanamurasa we bazateranira ipfunsi kuri podium ariko se umunsi Tanzania atangiye kumurasaho yabwiye Mariya Mungu mugende uorganize abasirikare babwire ko ngiye byinja ndaza nuko yagiye ntihagaze uyu mugabo nawe urimo kubabwira ubonemo uko abiriya byose iriya Congo abanyarwanda yakagombye kuba ari avantage kuri twebwe kuko no kuva na kera niko byari bimeze niyo mpamvu CEPGL yararaze kwari ukugira ngo habeho uburyo umutungo wa Congo wagirije akamaro n'abaturanyi ariko dufite umugabo ushaka kuba Mario kuri Congo aho azajya yinjira muri frigo akajya akarya uruti z'abana ntabwo Felix azabyemera ntabwo azabyemera Serge kubwa Kabila byarakunze kuko inave pashura Kabila yafunguraga ikigozi kwa Kabarebe hari bagifata gomari yabasinyiye byose
ako Felix nk'umuntu afite icyahuriyeho n'ibyo by'abanyarwanda nuko bageze za Kinshasa n'umupatriote akunze igihugu kandi ngo azatanga sacrifice supreme uri kumva Felix arabizi ko no gupfa birimo kuko Kagame we niko akora turabizi ibisubizo byo biba mu rupfu
ariko no mu muri liberation nshyashya z'abafatwa wumvise yuko nabivuze kuri France 24 na Refiko yave ari mu bantu bavuganaga n'u Rwanda kandi umushinga ari ukureba uburyo bakwikiza abafaci
ariko Serge hari ibyumweru bitatu ni bine nari mbabwiye ko mfite siriku ya kabarebe nuriya Firimo ntabwo byibuka bari bataranamufata mbe babwira ukuntu ibintu bidizayine batangiye kuvuga ngo bagiye gufata Goma umusaza hari tubizi reka seze kamvanze nkubwire Kagame na bakabarebe baracyakina ya makarita bakoresheje kwa Habyarimana bigarurira bariya bagatsinze buriya ntabwo FPR yatsinze inzirabwoba nubwo bari bazifunze amaboko inyuma yego wenda n'ibikoresho ntabyo bari bafite nibyo ariko ubwo ntabwo bariya bagatsinze ni kuriya unyuriye umukanegosiya bamwe mu bayoboye ingabo bagafungura mukinjira ahantu nta mirwano ibaye nibyo byabaye muri cya gihe cyo kwa Mumbutu ariho waje kubona mayeri uko byamugendekeye iyo nshaka kukwereka ko niyo abona bwa bukarita bakoresheje muri cya gihe cya 1994 hariya aho bazaga bakagura bamwe mu bapolitisiye bitwaga ngo bari muri opozisiyo bashyigikira inkotanyi bazi ko zizanye ibisubizo ariko mu by'ukuri barababeshyaga kuko n'abari muri FPR ubwabo baze gusanga biranze konte ko nabo babeshywe Kagame yagize gutya abohoza FPR ayishyira mu gafuka kiwe mu by'ukuri FPR ntayo ibaho niyo bajya babwira ngo abanyamuryango iti ntabibaho hariho Kagame n'agatsiko kiwe FPR nibaringa yibereye hariya ni fantome yo gusarura amafaranga muri rubanda icyo niyo yamubwira ngo Serge buriya Felix arabizi ibyamuza kuko arabizi ko Kagame akora n'abamutuma ariko akavuga ati ngewe nzatanga sacrifice supreme nuko azi ko no gupfa birimo ariko akavuga ati aho kugira ngo ntange Congo nihereze Kagame ayishyire abasponsoro biwe ahubwo njye napfa njyewe amaraso yanjye yameneka kuri integrite y'igihugu cyane ese iki kintu ntabwo arimo kucyumva kandi Kagame byaramugoye cyane iriya Goma yari ayikeneye kugira ngo negotiation yari ayikeneye cyane ariko ikitangaje cyane ni uko wenda tutabishyira hano ariko conversation mfite ya kabarebe na nuriya Firimo yo irahari rwose ariko njya nkubwira ngo si ngombwa ntabwo turi hano kubishyiraho ba nyirabyo barahari guverinoma ya Congo hari iby'ibikora na Felix yamwumvishije ati ibyanabaye atanahari ariko umugabo wa interisepute na perezida adahari ariko ya Congo bari baramenyereye Kigali bari bamaze ukwezi bavuga ko bagiye gufata Goma murabizi nta kindi buriya ya gere psikolojike yabakabarebe burya kabarebe n'umuhanga cyane mu ibyo bintu ibari batangiye kukwiza uyu buhango Goma igiye gufatwa kubera ko barangije negosiyasiyo n'uriya mu generali uza negosiyetinga andi makomandazi yose ayoboye amapatayo na divizeni bakazafungura bakinjira muri kuma nta ntambara ibaye biriya byose bamaze gufata hariya byari byoroshye ko Rwanda Rwanda yatangira no kudeplasa abantu wendi batwara mu bindi bice bya za Congo bajya muri za Equateur bajya hehe cyane cyane ko hari n'abari muri Centrafrica na Congo Brazzaville ibi byose ni akavuyo kari gahari kugira ngo igihe Goma ifashwe no kuri axe zindi za hafi ya Kinshasa hatangire ibintu indi ntambara ihatangirire ibyo bikwereka ko Serge amakuru arahari kandi kambanza nkubwire nakubwiye ko Kabarebe n'uyu Firimo bari initace kandi bafite gahunda ya kudeta byari bitaraba kandi nabikubwiye amakuru twari tuyafite bari abagabo ba Kigali rero hano rero n'abana ni n'abaswa cyane babyina insinzi umuziki utarajyamo urabibona babyina umuziki utarajyamo kuko Kabarebe yari arimo tubireba tuba tubibona igihe kizagera wenda ntabwo ndi kuri je suis pas en mesure yo kuba
nadifiza amwe mu communication ariko byo kwereka ko Kagame ngo yashatse Pegasus yari yazo kujya yumva biza abantu ariko icyo tutari yamenya basigaye bamwumviriza ari we Serge
urakoze cyane François reka none wenda mu gihe tukiri ahangaha urugendo rwa Perezida François Hollande former president w'Ubufaransa rwo rufite impact yihe kuko abafaransa barakorana ntabwo François Hollande aje muri Congo kuko aje muri promenade cyangwa ahisemo kuzayo ahubwo ni ka kazi k'inyungu z'Ubufaransa barimo gusigasira kandi urumva yuko message ye akomeye kuri peacekeeping za Nations Unies akomeye ku nyungu z'abashoramari ko nabyita ari no kugaragariza Congo solidarite gukorera hamwe no kugira ngo Congo ibone amahoro ahangaha twavuga yuko Macron yaba deploying the François Hollande mu yindi sura kugira ngo abafaransa bakomeze bagaragare cyane muri kiriya kibazo
ni ikibazo sinakomeye cyane nakubwiye ngo kuva Kagame yatangira gukorana na Macron babahaye iriya francophone narakubwiye ngo buriya abanyamerika bashaka kuvana n'abadikitateri bo muri Afurika babahereza abafaransa kandi abanza bakatwiyegereza niba wibuka ikibazo Kadhafi yari afitanye na Wisani barabanje bamwiyegereza arabanza yishyura ya madeni aya ndege niba ubyibuka byose abirangije ko byagenze urabibonye uyu mugabo nawe urabona ko bamuhaye francophone ariko bamukoresha uko babishaka bamuheje Cado Delgado kubera inyungu z'Abafaransa ari Centre Africa kubera inyungu z'Abafaransa tanto agiye kugira no muri za Bene hariya ati cyo nakumenyesha yuko Abafaransa nibo barangiza abadikitateri bo muri Afurika kandi cyo nakumenyesha cyo Kagame na system aho bazamucikira iyo barimo bamukoresha ari mu mutego ukomeye cyane nakubwiye ngo subira kuri ya foto wabonye ya Kagame Macron na Felix Macron ubona ukuntu areba ubona ukuntu isura ye ikanyaraye nta cyizere kirimo kandi cyo nakumenyesha cyo nakubwiye ko Abafaransa bazahita mu Rwanda kurusha Congo gusa bazamukoresha amakosa ya nyuma ariyo nayo azagwamo niyo nyakubwira ngo buriya Kagame ari kuri terepiye zijegajega inkingi zimufashe zirajegajega araregetse buriya abafaransa bazamukoresha ibyo bashaka byose neza bamubwiye bati zamuka Kameruni azahita ahamagara mu Hizuriya afite muri Rwanda ye atitaye yuko nibagera muri Kameruni biragenda gute nibagere yawunde bashobora iyo ndege bashobora kwitwika reka seje ari ibintu utazi babagabo n'abiyaho ya ntambara kabiri ya Kisangani bafashe ikidege bakubitamo abasirikare bati mwirukanke na Kisangani bayirasira ikimanuka tekereza kujya kugurisha indege ahantu uzi ko hari mu maboko y'umwana bikwereka ko ni ibintu by'ubwiyaho uzi n'ibiki byose ariko François Hollande kuba ari hariya ni muri support ya Mikwege kandi Felix yarakanze cyane kandi bigaragara gukubera ko abafaransa ari bo bayoboye kariya kanama k'umutekano muri UNI urabona ko barahasebeye cyane simba kuhasubira kuko Felix yakanze kibyimba ntabwo babyatandaga urabona ko abafaransa biragaruka mu nshingano zabo barabizi neza ko abakongomani barenganye ariko bakoreshaga Kagame ariko ntibizadutangaza cyane kuko njya mbera kurya munyagitugu wo muri Liberia Charles Taylor baramukoresheje muri Sierra Leone murabizi ni nk'uko Kagame bamukoresha muri Congo kandi ko byarangiye arabibonye ibyo bimwereka ko Serge nababwiye ngo uyu mwaka Kagame nta mahirwe awufitemo kuba ari kumwe n'abafaransa byonyine mutangire gutegura ihirima ryiwe kuko nta handi ruzingi nta munyamerika uzavanaho Kagame kuko abadikitate bo muri Afurika bavanwaho n'abafaransa kandi ibyo muzabibonesha amaso Serge
urakoze cyane nibyo nk'uko bisobanuye kandi ikibazo kirahari kigaragara ko Kaga nyine ibintu arimo bifite n'ingaruka reka tugaruke inyuma gatoya wabonye ibikorwa arimo gukorwa ku mupaka Grand Barrier bariyeri nuvuga douane y'u Rwanda na Congo aho ku ruhande rwa Congo urimo gucukura bamwe bavuga bati ese ntabwo byari bigiye kuba nk'ibya ku mupaka wa Gatuna nagiye byandikirwa ariko ntabwo nabyinjira bo kuko umupakuru cyafunguye afunguye rinye imwe ariko kongo yatangiye gucukura ku buryo abantu bavuga bati abashoferi b'amakamyo baca hariya batwandikira bavuga bati who knows wende ejo kongo ishobora kuvuga turimo turubaka natwe ku ruhande rwacu bigasa nk'aho umupaka wanafungwa biriya byo murabyumva mute mu makuru yo kwakira france mutuye mungu
ariko serge buriya twongeye twibwe kuko ibihugu byombi biri mu ntambara ibihugu byombi biri mu ntambara kandi urimo urabona ko offensive ishobora kuba kuri goma mu buryo bwo gukontrola urujya n'uruza bashobora kuba gukora umuhanda nibyo ariko se timing nanone ibyo ikintu ugomba kugitekereza timing why now ikintu ugomba kugitekereza
ariko iriya bariyeri ntabwo yubatswe na Buffett uyu munyamerika kandi nzi ko yahakoze bagatahira agasuta mu moderne
hari harakoze neza cyane ndabikubwira n'umuntu bari barahaye na ririya soko ndamuzi nubwo baje kumwambura ikiraka yari yafashe kuzakora imihanda yose hariya igisenyi ndetse no kuri goma kuko ni harimo na finansoma ya kominote europeyene burya bakera ariko icyo ushaka kubwira ko nuko buriya guhitamo gutangira kubaka umuhanda ariko nanone ukareba timing na situwasiyo uri hariya harimo ikindi kintu baba bishaka kuvuga mu buryo gukontorora kugabanya urujya n'uruza cyane cyane ko tansiyo ihari anytime hari bishobora kwexploza turabizi twese ko ari ikirunga kandi za maguma zirimo zibira icyo ari cyo cyose byagira ariko kuba bakora umuhanda bawukora turawubona usibye ko hatanaburamo n'izo narative zo kuvuga zitubenda se haba ari uburyo kugira ngo base n'abagabanya urujya n'uruza ariko bitwaje uwo muhanda ugomba gukorwa ibyo bizaterwa n'igihe bazakora tuzareba kuko ubundi gukora umuhanda ntabwo ari ibintu wenda muri afurika bifata igihe kirekire cyane kubera wenda materiyeri n'ibiki byose ariko kuba bahereye hariya hepfo batabanje kujya gukora kuri petite bariyeri rya ruguru kurya umupaka wa ruguru utunguka ruguru mu birere nabwo ni ikindi kibazo kuko ntekereza ko bagombye kubanza gutunganya hariya hari hejuru kugira ngo abe capable ku makamyo manini cyane kugira ngo noneho batangire gukora hepfo hataza kubaho ikibazo kandi urabona ko uriya mupaka wa haruguru ntabwo ufite byose nk'uriya wo hepfo aho harimo senariyo nyinshi cyane tutakwinjiramo usibye ko mu buryo bw'umutekano ishobora kuba n'impamvu n'urwitwazo kugira ngo urujya n'uruza bashobore kukontorora ibintu nabyo dushobora kubitwara n'iyo narative ariko tutabyinjiyemo kubera yuko turimo twibaza tuti why now timing na situasiyo ubona ko harimo iki kintu cy'impagarara kandi tuvuga ko igihe icyo ari cyo cyose hashobora kubaho ikibazo ahangaha nkaba navuga imiserije twabihagarikira ahangaha tukazareba poroje ahubwo ko irimo kugenda yivarwa kuko umuhanda ntabwo ari ibintu bimara icyumweru nka hariya ari ahantu hato kandi hari hakomeye kuko grand barriere harakomeye ntabwo ari ahantu nkeka ko rwose hari ikibazo nta nkanguzi haba hariya ahantu uriya muhanda buri muzima urashaje nibyo ariko ntabwo byari ikibazo kirekire cyane kuko binabaye na ngombwa bakora uruhande rumwe ku rundi ugasigara ukora
nibyo komantere twandikirwa nyine tuzisoma uko ziri ni ukubitega ni ukubiha igihe tukareba niba nta kindi cyihishe inyuma hamaze iminsi havugwa inkuru yo gu RDF na M23 eske koko bino bintu nabivuze mu kiganiro gishize na barake urabona byafashe intera ikinshasa muri santara afurika haba hariyo M23 none se bundi abatubaza bati utandukanye ute umwe M23 na RDF utandukanye ute umwana na se umwana na nyina bose ko ari bene mugabo umwe ibi bintu twavuga koko byaba ari propaganda kuko biramutse ari ukuri ko M23 yaba iri muri santara afurika kongo yari ikwiye kurwana intambara ku mugabane w'afurika hose ntabwo nakumva ko u rwanda rwagira imbaraga zo kujya kwanserikira igihugu cya kongo ariho hose nk'uko mubibona ahangaha twari twabivuze muri aritikire yo muri santara afurika hari kuwa kane nari kumwe na barake twarabizanye turavuga tuti reka duseke ariko twabonye byarafashe intera bigera no mutegetsi ba Kinshasa kuri za Twitter zitandukanye aho bo bavuga bati dufite note verbale nagiye mbona abantu bikigara bavuga bati iyi ntabwo note verbale si ukuyandikwa uko byemeze kose ngiye ntabwo nshinzwe kuvuga ko dokima itari authentique ahubwo uburemere ihabwa n'abenegihugu babo kandi nabonye mu batetsi ba Congo babyemera babirivinga banabipartaja ku bwinshi niba inkuru bavuga ngo ivuye muri ambasade uko yaba yanditse kose nzi ko ndi kumwe n'umudiplomate Celeste Nyumva aranyumva yadushyira komantere yari rwose atubwira icyo atekereza inyandiko ubwayo yaba yitwa note verbale itaba yitwa note verbale ibyo ntabwo ari ikibazo kindeba ahubwo amakuru akubiyemo yahabwa kayi gaciro fasa mutuye mungu
rero buriya apatiri ya santara afurika ho ibiganiro twigeze gukorana bwa mbere na mbere agitangira koherezayo bariya abasirikare bandi b'abacansuro batari baraba muri UN ibyo twabivuganyeho ko barimo bamanuka basa n'abashaka kugira ngo bazajye muri za hot coton ari aho cyangwa muri za aho bita muri za mu majyepfo kandi koko dufite n'ingabo muri Sudani uriya Sudani ari uriya na Santara Afurika n'ubundi urumva ko iyo arinya yose Santara Afurika ikoraho ikora no kuri Congo cyane cyane tuvuge uvuye Bangi umanuka ujya mu majyepfo ujya nko muri za Mpoko par exemple uba usa n'urimo ugaruka uva neza mu marembo ya Congo ibi ni ibintu ugomba nababwiraga cyagiye niba yibuka ibiganiro twagiye dukora aha hose bari kandi ahantu hari strategique n'ubundi hegeranye na za diyama niho batwaye bari abantu bose hari abasirikare benshi batwayeho abademobu memo n'abasivile hari benshi cyane nzi bajyayo bambaye n'imyenda ya UN bageze na Rwanda Air
uravuga abasivile bajya bambaye imyenda ya UN
rompi ya UN
abasivile
hari abunzi batigeze babona n'abasirikare kandi bagenda bafite imyenda bambaye imyenda ya UN kugira ngo abo ngabo nabo bakoresha mu gucukura za zahabu cyangwa za diyama mfite n'amafoto menshi cyane abunzi batigeze babona n'abasirikare ndetse niba barafashe training iyo ngiyo baba bagiye ariko ibi byose nibyo nkubwira ngo ino Santara Afurika yo barayifite turabizi uvuye mu burasirazuba bw'amajyepfo aho ni ahantu muri kona aho Sudani iza ikazigahurira na Santara Afurika ndetse na Congo ariho tujya tubumanutse muri za mbomu ariho bitaga muri hot koto mu madiyama ariko hariya ntabwo bajyaga kuko hari imitwe myinshi cyane irwanya leta ariko bari kuri side yegera Congo ariho baba bari muri za mbomu mboma aho ngaho rero ni ku mupaka ni navuga ko ari nka state cyangwa province iza ku mupaka wa Congo n'ubundi iyo ari inye yose urabona ko Santara Afurika ikikije Congo yose kandi Kagame hari urabizi noneho icyo yakoze kindi ni uko yanaguze na bwa butaka babeshya ngo ni ubw'ubuhinzi muri Congo Brazzaville y'ama hegitari baguze abantu bajyanwayo bitwa abahinzi Serge mwiyo santu urumva icyo bitatse kuvuga hari aho wahita winjira mu marembo ya Kinshasa wavuga ko basa n'abagose ibyo ntibabihakana ko Santara Afurika yo abasirikare bajyanyweyo abazwi ni bariya ba UN ariko bano bandi bagenda n'abasivili bakoreshwa imirimo ya gisirikare bo ni benshi cyane bakoreshwa muri biriya bironde n'ibice byose kandi ni ku nkiko zose za Santara Afurika na Congo kandi ni amaprovensi agira nko kuri atanu Serge nkeka ko tuzategura ikiganiro neza nzaguha amakuru uko bimeze byo nta muha nabibonamo nk'uko nakubwiraga niba mbona abasivile nzi umwe babiri batatu barenze 20 mfite amafoto yabo buriye Rwanda Air bagiye ibangi nzi ko batigeze b'abasirikare bari muri uniform za UN utekereza iki Serge uribuka ko ariko
ibyo bintu rero birakomeye François kumva yuko hari abantu ziba abasivile bagenda bambaye imyenda ya UN ni bya za operasiyo zimwe ziba bagiyemo ariko bakagera muri sukuveri yo protection buriya bafite amabaje Rwanda yibasukayo bakinjira mu gihugu kidafite kontrole kuko babona ko ari abantu bo muri peacekeeping bakagira iyo resepase yo kwitambukira
ndetse nakubwiye ngo nushobora gusoma Kagame na FPR ngo byoroshye baracyakinisha ya mikino bakinnye ku gihe cy'icyageza 94 aho ubwo bari muri CND basohoraga bavuga ngo bagiye gusenya no kuzana ibyo kurya n'amazi bagatwara nk'abasirikare 200 tuvuge mu makamyo angahe bagatwara abasivile bambaye imyenda barokirise ikigali mu Rwanda bururiye hariya bagatwara abasivile batari bakoraho no kumbunda ariko bakagenda bambaye mu kotanyi bagera ku murindi bakabagurana babandi barangije formation akaza afite formation babandi b'abasivile bagasigaye muri formation ibyo ni kimwe mu kubikoramo buriya byo kubwira ngo ashobora kuba hariyo n'umubare twe tutazi kuko mu gihugu cy'u Rwanda hari abasoresore benshi cyane babura ibirengero kandi bo batwarwa nta wuhazi bagenda beshe ngo bagiye guhabwa utuzi niyo nshaka kukubwira bagenda muri sukuveri iriya myambaro ya UN ntabwo muzamenya rero ni bangahe ndakubwiye ko hari abonzi binabaye na ngombwa nuko rimwe na rimwe abutuba tuvuga tuti hariyo tuba tudatangaza ariko nta banga ririmo Serge biriya bavuze abasirikare bari muri Centrafrica umubare wabo tunazwi kuko hari n'abo batwara abasivile batwarwa ngo bagiye mu tuzi n'iki byo ndetse kandi n'ikintu nakurikiranye niba yibuka mu kiganiro twakoranye kurya mushuti wanjye wari chef de ta major niba umwibuka ntiga ku kibyibuka yabonye akavuyo kari gahari abona ukuntu Kigali yamwinjiriye banamushingiye mubeshya ngo ni abazajya barinda umugore we ku chef de ta major yarabye ati izi nkumi z'ibibero bajyanye kwa tuwadera ni umutego afata umugore n'abana arahunga arigendera ariko byavuyemo n'iki tuwadera yabyaranye na wa mukobwa warindaga umugore we havuyemo iki guhabwa ibikingi iyo mubwira ngo iyi mesaje mwabonye ntabwo ari bishyashya twabiganiriyeho abahari nta n'uzi n'umubare kuko hari abagenda mu buryo butandukanye kandi uzareba inshuro Rwanda y'igibanki urebe n'abagendamo uzamenya umugambi wabyo ibyo nkubwira ngo ibi byo byose ntabwo nta narize bisaba kuko amakuru arahari Serge
urakoze cyane ndagira ngo dusoreze kuri kino kibazo tujuru nari icyo tuganiraho ariko na kugira ngo wenda twibutse abakiri bato kuko abenshi bavuga yuko baba basomyemo amakuru by'u Rwanda ese koko ibyo muvuga nibyo ko Leta y'u Rwanda yagiye ifata ibirwano ko yagiye ishinjwa nibyo twe dufite amakuru kandi arshivu ubwazo ziba zihibereye ziba zibishimangira ndagira ngo gusa tugaruka ahangaha twibukiranye mwe bimwe na bimwe by'amaraporo yagiye avuga mbere y'uko dukora conclusion kuri uyu mugoroba kuko hari abantu bakiri bato wa mugani mu Rwanda bamiravungura ibiriya bintu bya Kigali iyo Kigali ivuga ngo turabeshywa cyangwa baratubekera mu rwango badufitiye n'iterambere dufite tube twakora conclusion reka dufate ku ka audio twibukiranye mbere y'uko ndabona iyo audio itaraboneka ariko iraboneka mu kanya kuko uzasanga kuva internet cyangwa ikoranabuhanga ryaza ubu Leta y'u Rwanda irandika cyane ijya ku mbuga nkoranyambaga ifite abantu bari kuri Twitter machine baba banyomoza buri munota baba basenya babaza batukana baharabika bavuga bati muratubeshyera biriya binavugaga bya sanction u Rwanda rwafatiwe uzabona bavuga ngo nta bintu bigeze bafatirwa uzabona bavuga bati nta rekomanda simwa du yigeze du sanctiona ngo dufatirwe ibihano none se baba bafatiraga ibihano babifataga bashingiye kuki harya François hari igihugu kibyuka kikabafatira ibihano ntacyo bagendeyeho
Serge baba bantu ba Kigali ntibaza gutera ubwoba ngo birirwa batwitinga bagira gute bafite mesaje imwe nko muri marketing muri marketing niho ufite urupapuro usomera umukiriya bihora byanditse n'ibimwe abanabona inka za nkiko zabo ibirego bya ribu icyo bahinduwa n'amatariki n'amazina ni bimwe barega abantu usanga ari bimwe abanabo uzarebe igihe cyose hari skandali bakoze amagambo bagira n'atatu bose bayaziranyeho ziriya ntoki si twebwe baratubeshyera badufitiye ishyari ni amagambo atatu bagira niyiye guverinoma ugeze ubona ihora yidefanda ariko uburyo uri muri kote ya defensive ni ukuvuga ko ufite ikibazo iyo widefanda ufite ikibazo ubundi ntabwo widefanda werekana fact
genda guhafate nakwemera nakwereka aho wafatiwe nakwereka nakubwira nti kabarebe wavuganaga na na Filemo mfite narikoze uretse ko Filemo ubwo bamufataga yahise amira ashwanya ahekenya simukadi yahise ahekenya ariko yirengagiza ko ibiba byaravugiwe kuri binyose biba bifatwa ntabwo bamufashe pari hazari iyo nshaka kukubwira ngo buriya guhora uvuga ngo baratubeshyera ugatangira umwaka imyaka ibiri cumi baratubeshyera ntabwo ari twebwe bagufitiye ishyari akaba aricyo kintu gusa ufite uhora wisobanura ibyo byerekana ko nta kintu cyo kubwira rubanda kuko tuba fagi tuzana fagi tuba ibimenyetso ntabyo tubabeshyiramo bityo mbanza kubwira nta mwanya mfite wo guta wo kuza kuvuga impuha wenda ngenda babangamira kubera ko mbereka fagi twababwiye ibyo bari bagiye gukora za bunagana hariya za kibumba hariya za rumangabo mbere y'uko banatangira mu operasiyo adivanti pari bari bafiteyo ushobora kukubwira ni kapiteni nde wari uriyo ni mazoro nde wari uriyo yavuye mu yihenite mu bazepe special force tukabibabwira sendika mbaza nkubwira aba bantu iyo nkubwira ngo nicyo cyo kigiye kimbabaza bakagombye kuba abantu b'abagabo bakamenya ko ibyo barimo koreka igihugu naho abangaba bibisahiranda barira mu maraso y'abandi ariko mu by'ukuri uzirishyura fagitire ni amaraso y'umwana w'umunyarwanda kuko bariya bo mu gatsikobo abana babo bari hanze biga na primaire hanze biga za havadi biga mu mashuri meza bakwereka bigaragara ko mu by'ukuri abatayibonaho igihugu cyerekeza sejika mbanza nkubwire hisitireri ibi yarabikoze ibi Kagame mu gukora byo gufungirana abanyagihugu bakaba bureyininga nk'uko kaba yabivuze ngo bafata abantu bose bakabuza ubwonko ubundi bajya babaza ba se bati niyo mpamvu ubona umunyarwanda umubajije iso ninde ati ni Kagame ninde urakwishyurira ikigage ni Kagame ninde urakwishyurira igare ni Kagame ibintu byose urabibona bararangije guforomata abantu ibi na hisitireri yarabikoze ariko ugomba kubanza ukareba abanyagitugu bavuga bati ntabwo ngomba kuzagenda njyenyine kandi abayumva ari igihangange sereje ariko igihangange ni nka uhuru kinyata ukoze manda ebyiri bakamusezeraho mu cyubahiro akaba yicaye barimo kureba televiziyo sereje areba ibyo ruto agiye gukora aho haza ajya avuga ati hano ariko ruto yakoze neza nari narahishe cyangwa hano ruto arahishe hano nabikoraga neza ibyo ni byo iyo niyo rigasi y'umugabo mbwira rigasi Kagame azasiga imusozi abakongomani barira miliyoni umunani abanyarwanda ba kangondo barira ko abatwaye ikibanza sejije kambaze mbabwira iyo nyambwira abantu uri birababaje cyane njye mbabazwa n'abantu barwaniriye fpr niba ari ibi barwaniriye birababaje cyane kuko ntabwo wasimbuza ibintu n'ubundi bizasenya igihugu kuko niba arimo kucyerekeza ok abanyarwanda twebwe rwose yatwogeyeho urimiro sibyo yatwogeyeho urimiro ariko se uzarwana n'amahanga yose wariye duke ukaryama kare iyo kongo ni ibyo turayibona ariko mu by'ukuri ubona biteye n'isoni serije uhura n'umukongo umanuka buri cyo uvuga
none se franco kugira ngo wenda gato inkuru igezweho ni ukuvuga mu rwanda bati turandika mv3 iracyafite bunagana nta santimetero imwe baratakaza wiri ngoma yavuganye n'igepfuwekom yavuganye na bwiza yavuganye n'umuseke nta gace baratakaza na gato ibyo mubona byandikwa n'impuha oke bigume wenda ari impuha ariko se mv3 n'u rwanda bahurira ku kihe kibazo bahurira ku yese ahandi wenda tubivuge muri ubwo buryo kumva ngo ruto aravuze ati biri mu nyungu za kenya kudiployinga mu burasirazuba bwa kongo ibibazo abakongomani bafite cyangwa ibibazo kongo ifite natwe ni ibibazo byacu kuko duhuriye muri east african community ubwo ntabwo mvamo iyo message aho ngaho ati nabiganiriye na Kagame nabiganiriye na Felix igihe cyo kuburemingana kirarangiye ariko twahisemo kudiployinga hari abavuga bati ruto rero yahisemo kwandurusa message ya Kagame yavugiye umuryango w'abibumbye avuga ati tugomba kwendinga iriya brain game yo gutunga intoki tugasubira muri dialogue none se deployinga ingabute ahantu mwamaze kwemeza ko brigade igomba kuza ije kudefendinga imitwe yitwaje intwaro bihinduka bite dialogue kandi avuga ati kuba ko gidafite umutekano uhagije ni mu kibazo cy'abanyakenya natwe ubwacu
ese iki ngiki cyo mugitekerezeho cyane ubundi niko bigenda murarwana mukanegosiye ntabwo ingwano zivanaho negotiation buri kigomba kwavansa n'ubundi dialogue icyo kintu kigomba kukimenya nuko bimeze gusa ibiriho aho bwo vuga uti kubera iki M23 RDF ngiye ntanjye mvuga M23 ntayiba ariko mujye umenya ko Kagame yavutse kuri 23 iyo M23 bifite icyo binavuga ubuvugizi bwayo bw'u Rwanda ni RDF mu by'ukuri ntitwari twatakaza na kamwe nuko biratanda ko bashobora kuzatakaza izo santimetero bavuga reka tuzuye mbaze nkubwire burya intambara n'intambara kwitegura habamo izo propaganda habamo iyo bita guerre psychologique hakazamo izo guerre médiatique aho niho turi ntabwo twari twatakaza n'akantu na gake tanke utari watangira kumva za bombe zikubita of course ntawari watakaza ariko zimaze nkubwire kuki barimo gutangira gutegura abanyarwanda reka wongere uko ko bari n'abana b'abanyarwanda bari muri ya misozi urimo avuga uti abanyakenya nahoze mbona ibifaru bazanye nahoze mbona ibimodoka bikururana bikuriye izo ntwaro z'intambara n'iki ubwo bazatangira gutwika bunagana cyanzu na hariya hejuru ya bunagana n'abana b'abanyarwanda bazaba barimo gutwika serije reka mbanze nkubwire umukongomani uguye ku rugamba azaba apfiriye igihugu umunyarwanda uguye hariya azaba apfiriye Kagame n'abambatsa ibihugu bamutumaye icyo kintu tugomba kukimenya ugomba gupfira igihugu cyawe twagombye gupfira abo bacakara cyangwa twagombye gupfira abo bambatsa ibihugu za miti corporation zikoresha Kagame kugira ngo abone komisiyo ziwe ikamaze mubwira serije ibi ni ibintu bikomeye mbisubiremo nabivuze nabibabwiye urabona ko ibintu birimo bigenda biza ariko izi ntambara bishobora kuvamo Kagame ashobora kuzateza yatwite ubwoba ko Kagame muri mayindi yiwe afite irimo n'ubusazi bwinshi yifuza ko irangira ry'ubutegetsi bwiwe akarere kazaba ari umuriro serije kandi ibintu muzabibonesha amaso ibintu muzabona kuko maze kubona ko ntabwo ari ubwihebe ahubwo ikibazo nabo bamugaragiye ariko nakubwira ngo si izo ntambara bagiye kujyamo uteza intambara ntabwo umenye ko izarangira yafashe bunagana azi ko Felix ahita atinya bakajya Arusha bakajya Nairobi kunegosia akabonye ko bakongomani bashoboye kumanajinga barahindukira bashaka gutangira kunegosiyetinga mu masirikare ngo barebe ko bafata goma noneho babone apuye ituma bajya negosiyesheni ibyo ntibirimo kuza ariko nkwereka ko intambara igenda yiyajita bitewe n'uko uwo wateye uburyo agenda nawe yiyadabuta ku mirwanda narakubwiye ngo ku ntangiriro mu kwa gatatu narakubwiye ngo Felix ntigira ubwoba ko atarimo kurwana kuko yangaje urugamba diplomatike kandi yarangije kurutsinda unye ko yashyize n'amakuru meza entre parenthèse n'amakuru ubufaransa buri entre parenthèse ku iki kibazo cya Congo kuko iyi ntambara diplomatike Felix yarayitsinze Kagame niyo mpamvu ubona na sisiteme bafite ikibazo kugeza n'ubwo generale wagiye kubahesha goma bamufasha akarya simukadi uwaguha amakuru babiganiraga ibiganiro ndabifite bikwereka mubwira ngo abagabo buryo bakababeshye ni n'abaswa kabareberega nta nama yakugira kawe ntabwo ari umuntu wagiye inama perezida wese ubusazi nyine ibyo nshaka kubwira ko serije buriya izi ntambara zose nta nyungu umunyarwanda zifitemo wese ko bagiye kudukururira kaza kuko ibi byose buriya barabivuga cya gihe cya Putine yavuga ati Zelensky va muri ntawumvaga ko bishoboka seje bitangira byita dialogue baraporushinga ibiganiro ariko ndakumisha ko ujya kwica ubukombe arabanza akabwagaza ibi byose ubona ni amanyanga ni diplomasi barimo ariko mu buryo bw'igisirikare mu buryo bijyanye n'intambara ndakumenyesha ko irimo bitegurwa bitari ya faveri y'u Rwanda nsanze kubwira naho twaba dufite ibitangaza bya RDF ntihazagire ukubeshya ku rugamba ntawurasa amasaza bose ku rugamba ni ku rugamba twarabibonye kuki batafashe urumangabo uzi abana ba RDF baguye hariya
uzabahaguye uko bangana byagenze gute kuki batafashe ko kera abakongomani birukaga ko batafashe rucuru niri yabunagana bihutiye gufata ino mutego Kagame yaguyemo njye ndikubwira harimo amastrategi menshi cyane kandi kwa kundi mbegu ikurira kuri rwa gakoco ikamanuka ikurikiye akaryoshye ibi byose nkubwira serije kandi abantu bimana bazayibona gusa ikiba kibazo n'uko ibi byose twabivuze ahead imbere uko binaba uko bigenda bihindagurika tuba twabibabwiye kandi mu by'ukuri ntabwo bisaba analize nyinshi kugira ngo ubone ko Kagame ashobora kuzoreka akarere ntabwo bikiri u Rwanda gusa kuko intambara n'intambara urayitangiza umenye uko irangira kuko hagati aho ngaho hazamo za facteri nyinshi Felix yasuze stimien ntawari uzi ko azajya muri UN akavuga ati moi je vais donner sacrifice supreme nzatanga ikiguzi cya kindi cya nyuma urupfu aho kugira ngo nzabone Kagame asenya igihugu cyanjye mu maso yanjye ntabwo babyasandaga ibyo bikwereka ko Serge buriya wari miringa ngaba barata inkovu z'imiringa kubwa Mobutu byarakunze kubera ko Mobutu kibya gihe vraiment n'abaturage barabishakaga ariko nkeka ko abaturage giye gukora mu jisho uyu munsi batandukanye n'abaza 90 kirya gihe ariko nkagaza nkavuga ngo niba dufite abasirikare bajyanwa ku mu ntambara uburyo bwa kimerisoneri kuriya nk'ingurube cyangwa intama zitajya zitaka ni ikibazo gikomeye Serije kandi ntabwo nkeka ko tuzarenganya Kagame wenyine kuko ubu sinkirenganya Kagame ndenganya bariya bose bamugaragiye n'abamushyigikiye kuko umunsi ikiguzi kizaza hari abazishyura fagitire
urakoze cyane ugize neza no kubishimangira muri ubwo buryo reka twumve iyi audio ibyari bikubiyemo ibihano byafatwaga n'ibindi byose kubera abato nyine bavuga bati mwatangiye kera byatangiye kera none dukore umwanzuro dufate conclusion turuhuke kuri mugoroba ibindi tuzabigaruka mu bigano byacu by'ejo
Amerika ivuga ko hari imenyetso simusiga zerekana ko hari abakuru b'igisirikare cy'u Rwanda babifisemo uruhara mu kiganiro n'amenyeshamakuru umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bugezwe imigenderanire Jan Psaki yavuze ko Amerika isaba u Rwanda gukura abasirikare bagwo muri Congo.
Let me say first that we of course
reka mbanze mvuge ko twamagana umutwe wa M23 kubera ibitero byabo bitandukanye ndetse n'imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo n'iza M23 yahungabanije bikomeye imbaraga z'akarere n'iz'amahanga mu gukemura ikibazo binyuze mu nzira y'amahoro nk'uko yabivuze ne minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika azerekeza i New York kuyobora inama y'igihugu y'umutekano izibanda kuri Congo no ku karere k'ibiyaga bigari turemera ko hari ibimenyetso bishimangira ibikubiye mu cyegeranyo cya Human Rights Watch harimo n'uko abayobozi b'u Rwanda bafasha M23 no kuba hari abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo turahamagarira u Rwanda guhagarika vuba imfashanyo yose ruha M23 no gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Congo kandi rukubahiriza amasezerano rwiyemeje muri uyu mugambi
under the framework
nubwo nta gihugu yavuze mu izina John Kerry yavuze ko igihugu cye gihangayikishijwe n'amakuru aherutse gutangazwa yuko M23 yongeye kubona imfashanyo ivuye mu bihugu byo hanze ndetse ko hari n'abakorana n'umutwe wa FDLR
so I want to be emphatic here today all parties must immediately end their support
ndasaba abatungwa agatoki bose guhagarika imfashanyo baha imitwe yitwaje intwaro ibihugu byose bigomba gukora uko bishoboye kugira ngo abatubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu babiryozwe mu rwego rwo guca umucyo wo kudahana
we must end the era of impunity and I call on the international community to use all the tools at its disposal
ndahamagarira umuryango mpuzamahanga gukoresha uburyo bushoboka bwose burimo gushyikiriza ubutabera mpuzamahanga no gufatira ibihano bijyanye n'inkunga zituruka mu mahanga
Yes, the Rwandan government supports
for not having a labor.
They much talk about how many children go to school. They talk about it in the passing and just accuse you.
Ahubwo bakatuvuga ko tubakoresha mu gisirikare muri Congo. Ni kuki twashyira abana bacu mu gisirikare kandi ni gute twabashyira mu gisirikare ari nako tubohereza mu ishuri. Akaturega kubashyira mu gisirikare kandi tukabohereza muri Congo, hanyuma Congo yo ntigira ikibazwa, igihugu cyacu ntigifatwa nk'ibindi. Kandi harabibaza ko tutazi impamvu ibyo bikorwa gutyo. Ntabwo turi injiji.
Understand why that happens to us the way it happens to us. They think we don't know.
Muri icyo cyegeranyo kandi muravuga n'u Rwanda, ni iyihe nkunga mwasanze ruha M23?
Well, the support takes various forms.
Rubafasha mu nzego zitandukanye. Urugero, hari amatsinda y'abantu benshi bitwaje intwaro bambaye na gisirikare bakomeje kuva mu Rwanda bambuka umupaka bagana muri Congo kandi babonye n'abaturage batuye hafi y'umupaka ku mpande zose. Havumbuwe kandi imbunda, amasasu n'ibindi bikoresho byavuye mu Rwanda bijya muri
M23. Thirdly, there has been the recruitment.
Icya gatatu, hari abasore n'abana b'abahungu binjiye mu gisirikare bavuye mu Rwanda, barakusanywa bakoherezwa hafi y'umupaka bategereje koherezwa muri M23. Icya nyuma nacyo ni abasirikare b'u Rwanda bari ku ruhande rwa Congo batoza abantu bashya binjiye mu gisirikare.
Training the new M23 recruits.
Aba bantu boherezwa ku ngufu kurwanira umutwe wa M23 baturutse mu Rwanda ni bande?
Well, there are different categories of people. Some of them are.
Na abantu batandukanye, bamwe muri bo ni abaturage b'abasivile barimo n'abahungu bato. Hari kandi n'abahoze bari mu gisirikare nabo binjizwa, bamwe basezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda ariko hari n'abandi bahoze muri FDLR.
Jenerali Kabarebe yijeje inteko zombi n'abanyarwanda muri rusange kutagira impungenge.
Twe ubundi mu buryo bwa gisirikare icyaka tworohe nuko FDLR yava, ariko ikaza yose ntagira usigara yo kugira ngo bajye badutesha umutwe. Noneho baza twebwe tukabereka ko intambara irangiye, ikibazo cyabo tugikemuye, kuko ntabwo FDLR yakwinjira mu Rwanda ngo imaremo isaha. Ibyo ndabibasezeranyije rwose uko yazingana kose.
Indi ngingo yavuzweho n'ingaruka zishobora guterwa n'icyemezo cya bimwe mu bihugu bitera u Rwanda inkunga byayihagaritse kubera ibi birego bishinja guverinoma y'u Rwanda gufasha byeru uyu mutwe w'inyeshyamba za M23.
Leta y'Ubwongereza yafashe icyemezo cyo kuba ihagaritse imfashanyo igera hafi kuri miliyoni 35 z'amadolari yari igenewe igihugu cy'u Rwanda kubera inkunga rushinjwa kuba rutera umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ku rundi ruhande, Ubwongereza bwiyemeje kongera inkunga bugenera Leta ya Congo kugira ngo buyifashe mu kubonera umuti ikibazo cy'abantu bashyizwe mu kaga n'ibitero by'izo nyeshyamba mu burasirazuba bwa Congo.
Ishami rishinzwe iterambere ry'amahanga ryatangaje ko ritazarekura amapaundi miliyoni 21 y'imfashanyo yari kuzahabwa Leta y'u Rwanda mu kwezi gutaha. Impamvu ngo ni ukubera ibyo iri tsinda ryita ibyegeranyo bifite ukuri bivuga ko guverinoma y'u Rwanda yakoranye n'abarwanya ubutegetsi muri Congo. Kwigira imbere kw'abarwanya iyi leta mu byumweru bishize kwatumye ibihumbi by'abanyekongo bahunga ingo zabo. Ubwongereza bwongereye imfashanyo kuri Congo ikazahabwa amapaundi miliyoni 18. Nubwo ibi bizarakaza Leta y'u Rwanda, ahubwo bigashimisha abayobozi ba Congo, bishobora kuzahindura impamvu ziriya ntambara.
Haravugwa ukuntu u Rwanda rwagize uruhare mu gufata za Bunagana, Rutshuru, Kiwanja na Rumangabo. Nubwo M23 ivuga ko ari yafashe aho hantu hose ari ku kiganiro kiravuga ko mu byukuri M23 M23 yafashijwe na leta y'u Rwanda ikiganiro kiravuga kirarusobanura gute
ubundi kiganiro kivuga muvuga ko cyane cyane ubwo M23 yafashe umupaka w'u Rwanda ko igisirikare cy'u Rwanda cyabigize n'uruhare rukomeye cyane ku buryo icyo binjiye abasirikare bagera ku 2000 abasirikare bava muri brigade ya 35 abandi bava muri batalion ya 99 bari bayobowe na Lieutenant Colonel Kitoko Kagida kandi abasirikare yabayoboye afatanyije na Jenerali Tugusha muri ibyo bikorwa rero byo gufata u Rwanda ngo Jenerali Kayonga yarabifite n'uruhare rukomeye ku buryo ariwe wahuzaga ibikorwa byose by'aba basirikare kandi ku munsi bafashe u Rwanda Jenerali Kayonga yari ku cyicaro gikuru cya M23 n'ibindi nibyo bavuga ko u Rwanda rwakoze bikomeye kubona M23 ibona abarwanyi ku buryo ngo abarwanyi abenshi bari muri M23 baturuka mu Rwanda bamwe ndabanuze ari abasirikare b'u Rwanda abandi n'abasivili bava mu byaro byo mu Rwanda n'abandi n'impunzi z'abanyekongo ziba mu nkambi aho ngaho mu Rwanda icyo kiganiro kiravuga ko Jenerali Kabarebe aniriwe ushinzwe kandi ukuriye gushaka abantu bo kwinjiza mu gisirikare cyo kujya gufasha M23 kandi bakavuga ko hari ingabo z'u Rwanda zitwa Special Forces hari izari ziri muri Congo zifatanye mu kongwa zo gushaka FDLR zifatanye ingabo za Congo ko zimeza tabuze ni kuri tariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda ariko byagira mu Rwanda zikagaruka inyuma zikaza gufasha muri 2023 kubafasha mu gushaka abantu bo kwinjiza mu gisirikare kuva mu bahoze ari abasirikare ba CNDP kuva mu basirikare basanzwe bari bahoze ari abasirikare ba RPF ariko bakajya gufuga mu kiruhuko ibyumba by'ibikoresho birwanisho bikomeye bidasanzwe birimo n'ibirwanisho bishobora kumanura indege yego ibyo kiganiro kiravuga kivuga ko guhura ibi byose byakorewe ku butaka bw'u Rwanda kandi ko uwo mujenerali nyine yafashije cyane mu kubagira inama ku rwego mu rwego rwa politiki gushaka uburyo ndetse no kubafasha gushinga leta yashingiye ku matwara ya politiki nk'uko bisanzwe kubagira inama tekiniko advice ko mu by'ukuri M23 ntacyo yashoboraga kugeraho iyo ikaza gufashwa n'aba bantu kandi kiba navuga ko M23 bagiye bagira nawe amanama aho ngaho bavuga abantu na Jenerali Kabarebe Jenerali Nziza Jenerali Kayonga ko bagiye bagira amanama n'abakuru ba M23 nka Colonel Makenga Jenerali Bosco Ntaganda bose bategura ibikorwa bya politiki bavuga ko ako koko kiganiro kivuga ko abantu bose bimizwa mu gisirikare cya M23 baturutse mu Rwanda babanza guca kwa Jenerali Ntaganda kuri hoteli Jenerali Ntaganda afite bita ubushokoro yari we banyuraho kuko Jenerali Ntaganda ari umwe mu bantu bafatiye ibihano
aditahuka reka tubashimire kandi nshimire abato wa mugani izarushimi niba ziba zigenewe ko abakuru umwe murabizi wenda mwarabikurikiye niba mwarakurikiraga mu myaka icumi ibyabaga uko leta y'u Rwanda yashinjwaga nta cyahindutse rero n'uyu munsi niko bikimeze reka nsuze n'izi ntore ziba zibyutse ziza gutukana icyo nkundira intore rero zitega amatwi gusa zikabura arigima zigahitamo gutukana icyo twe tubashimira ko mudukurikiye biranezeza kubona mudukurikira kandi mukabura icyo mwavuga mugatukana gusa François Mutuyemungu ni archive nazanaga aha amaganya ya leta y'u Rwanda sanction zafatiwe bafatirwaga ariko babwira abato bati biriya byose mwumva ni ibinyoma by'abanga u Rwanda nta byacitse byabaye archive zirivugira ubwazo ni nka kwa kundi ubona leta y'u Rwanda igira gutya ikaze igasenya bibliotheque library kugira ngo abantu batazasoma amateka baba bahisha ukuri n'ibyo tubivuga ntabwo bibaryohera ntabwo bifuza ko abato babyumva ntabwo bifuza ko hari periode bafatiyemo ibihano bashinzwe kandi nubo bakibashinjwe nge nsanga ibyo tuvuga byabaye muri 2012 na 2013 ntacyahindutse ahubwo amahanga arimo arajenjeka kuko ni umukino wisubiramo François Mutuyemungu ijambo rye ryari dusoza kuri mute
yakoze seje nyo kugira ngo kibazo cyarabagabo ba Kigali barimo barakina amakarita bakinye muri za 90 ubu tungire tubisubiremo turi mwisi iri turi muri monde digital aho turi connected aho mvuga ngo insinga zikoranyeho nta kurusi rikwirimo iki kintu bagomba kuzabanza bakacyumva nta kurusi rikwiri muri connection amajwi aratambuka amakuru agira kubana igihe bikwereka ko mu by'ukuri ntabwo bazabikwepera kandi ibi byose seje ntabiba tutarabivuze twafashe umwanya muremure wo gusobanurira abaturage uretse wenda biriya bisahira ndabibyungukiramo nyine bijya gusahura imitungo yo muri za Congo ariko nkeka ko mu by'ukuri abanyarwanda baciye ubwenge bazi ibyo ari byo kandi bazi byibuze n'ingaruka bizagira kuko ibi byose nk'uko navuze mbisubiramo iyi ni intamba ishobora kongera kuvamo iy'akarere nka ya yindi ya kabiri Congo ya kabiri ubwo twabonye ubwo u Rwanda n'Ubugande byasubiragayo za Angola za Zimbabwe na za Namibia ziza gufasha Congo irya ntambara yaguyemo abana b'abanyarwanda benshi cyane ubariya amashyamba ya Congo hari icyarimo imirambo myinshi y'abana b'abanyarwanda bikaba rero bumvaga yavugaga ngo intambara ariko wakubwira abaheze mwari amashyamba serije biteye agahinda none akaba ashobora kujya muri fase ya kabiri n'ubundi yo kwicisha abana b'abanyarwanda kuko izi ntambara ntabwo nkeka ko sitayiro y'izi ntambara bashaka kurwanamo nanone yaba mbi kurushaho noneho kubera yuko ahangaha harimo abandi tubonamo abandi bashobora kuzinjiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi ntabwo bizaba byiza cyane kubera ko Kagame we yabwiye abanyarwanda ko abo yogeje ubwonko bagomba kuzayirwanira muri Congo kutke kut kibazo utari ku bundi niba ari ukurinda ubusugire bw'igihugu kuki waburindira hejuru y'ibirombe bya Congo bikwereka ko umugabo afite ikibazo arimo aratitira mu mufuka kubera iki bamuvanye ku birombe ikibazo cya Kagame na Congo nta kindi gihari ubu mu gitondo Felix avuze ati Kagame ngwino wongere ufate ibirombe byawe na kabarebe na nziza mukomeze mucukure mupakire amakamyo nta muntu
wabunyire
kuri nuza kuri Grand Barrier nta kibazo beze ndabonyemo akantu keza rwose gashiremo tukumve wa mujenerali washaka ikiraka
twebwe agengira imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha ariko twaranavuga ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano Rwanda Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya icyo kuko bafite ibihugu binini bivaho byacu tukabirangiza kandi abamotari nta kibazo bibateye ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe hari umwana dushobora kumugwira hari umugore dushobora kumuhirimira hari televiziyo mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo mubisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga mana yacu rwose yadutsindira intambara ku mutima nkavuga ngo imana yanjye iri sengesho nturyo kuko jyawe intambara ndazikene ariko hirya iyo ngiyo none se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana jyewe 55 oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda Air ntabwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubundi n'inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu Rwanda Air hakamanuka twe tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi izo rero nizo ngufu z'igihugu cyanyu niyo mahirwe igihugu cyanyu gitanga kugira ngo ariko mugire umutekano rwose ntimukajye mujya gushyushywa n'ubusa bw'abo bantu intambara zasigaye ku ikoranabuhanga YouTube n'ibindi nk'ibyo
nyumvira amahirwe igihugu gitanga ni intambara
izo ntambara zishobora guteza ibibazo
amahirwe igihugu gitanga ni intambara ntabwo ari education ntabwo ari opportunity ntabwo ari uguhawa ubwenge amahirwe igihugu gitanga ni intambara
serije ndabona rwose ikiganiro uragisoje nta n'ikindi arenzaho ingoma ya Kagame
kagame na gatsiko na FPRI amahirwe batanga ni ntambara nta indikasyo nta burenganzira bwa muntu nta gusara urabona ko kembaza mubwire serije wabirenza w'iki ko amaze kubyivugira tubabaza ibyo badafite biriya nibyo bafite serije nibyo bafite ko navuga ngo naha abanyarwanda bagomba kumenya yuko ibihe birakomeye kandi abantu bagombye kuva mu ibi bintu bito bito by'utunyungu duto duto dushobora kuba tumaze imyaka 20-30 kandi umunsi umwe dushobora kuba umuyonga Kadhafi afite za billions muri Amerika afiteyo biliyoni 89 abazungu barayagabanye yari afite zahabu ikubye kabiri y'Ubwongereza urya Kadhafi yari afite zahabu ibiro toni 125,000 mu gihe inge Ubwongereza bufite toni 186,000 byonyine gusa urumva ariko se kakanya byariwe n'abantu ubwo butunzi bwose abadiktateri bacu barabyegeranya bakabakoresha ariko igihe cyo kugenda iyo kigeze babana barwaye amavunja babana barwaye bwaki babana bakangondo basenyeye babara basigaje inyuma ariko ibi byose byo nkubwira ngo ni imivumo no kubiba amacakubiri mu manyarwanda niyo mpamvu nkubwira ngo amateka ahora yisubiramo ingoma ya Kagame turimo tubona ni amateka agenda yisubiramo turebe mu myaka mu zindi ngoma zahise urebe exactoma ni amateka agenda yisubiramo ariyo mpamvu ubona tuba turi aya maro tuvuga tuti tuganire ku ibi bintu ejo n'ejo bundi turabizi ko Kagame na FPR bazagenda ariko dukeneye abanyarwanda bazaba basobanukiwe ibyahise n'amakosa yakozwe kuko ibi byose ingaruka zabyo nta kindi ni ugusiga inzangano usiga imyiryane mu banyarwanda kandi abanyagitugu b'igihugu ntabwo babibona ko bibwira ngo barakomeye ariko iyo bagiye bagenda bonyine ntabwo batekereza kuba babyaye ntibatekereza kuba buzukuruje nzajya mbigarukaho ibi byose mbavuga ngo haracyari iki ko abantu bitekerezaho bakamenya ko ubufatanya cya ariko se rikomeye izi ntambara zo basuramo abana b'abanyarwanda nibyo bafite igihugu uko bajya babivuga ariko abanyarwanda nabo bagumye gutangira gutekereza abo ba generali hari ibyo bazabaza abari kumwe na Adolf Hitler hari ibyo babaza abo ba koloneli hari ibyo bazabaza abari kumwe na Hitler hari ibyo babaza abo ba ministre hari ibyo bazabaza abari kumwe na Adolf Hitler hari ibyo babaza ibi byose bajya babitekereza ko ibi byose biri dokumante biri on record kuva kwa perezida kugera kwa mudugudu ntabwo ari nka kera ushobora kuva icyangwa ugahungira aho ushaka warahoze uri meya ubu ntawe ubihungira ubu turamenya ibyo ukora bya everyday yarakubwira ati izo ntambara rwose turazifuza ati batazanansezereza ikindi muzabaza ni igiserije nta kindi baza ariko bikwereka ko atari kububaka igihugu ariko mvuga ngo twebwe byose duhara no kugira ngo tuzagire igihugu kigendera ku bumwe n'ubwiyunge twubake igihugu kigabanya ibyiza by'igihugu gitanga umurage w'ihumure umurage w'amahoro umurage wo kubana na rubanda kubana n'abaturage kubana n'abaturanyi atari cya gihugu kivuga ngo tugende tujye kubira tujye hariya tujye kwibi bya rubanda hariya buriya niwe wakwambariye uzahabu utarayicukuriye mu wawe serije ubu bizi ko atari iyabo ntazagira ukubeshya kuko iyo ugira umuringaje utega akaboko wumva serije utega ijosi niko njya bavuga niyo mpamvu wabonye ibi byose ubona bizarangira nabi kandi abanyarwanda bazabibona kandi bazabibonesha amaso ariko ikibazo ni uko hari abo tubona basa nk'aho batabibona cyangwa bitabareba ariko umunsi byatugezeho serije nongere mbisubiremo buri munyarwanda azabihungiramo kandi Kagame n'agatsiko bazagenda bonyine ntabwo nkeka ko abanyarwanda bose bafite umwanya muri ziriya ndege eshatu private jet afite cyangwa za rwanda ye ariko ibi byose ni abanyarwanda bagomba gutangira kubitekerezaho kubera yuko ibi byose hari abazabibazwa cyane cyane ko noneho dufite amahirwe ko ikoranabuhanga ryaje iba bikorwa bihari nk'ibi bara jenerali Mubaraka yavugaga dukeneye abajenerali bubaka imitima y'abanyarwanda gukunda igihugu ariko ntibakunda igihugu uteza ibibazo mu bindi bihugu ntabwo biba aho bajya bavuga ngo iyo ushaka gutera ubusara bw'ibanza ntabwo uzatanga icyo udafite niho hahandi uri muri asengera bakangondo mwari kugiye kubakira abakongomani ngo inzu z'icyitegererezo uri kumva sinzi niba ibyo bintu byumva ijya kurisha ihera ku rugo rero nkeka ko ibyo tuba twavuze ni byinshi cyane kandi birivugiye iri jambo ikiganiro neza cyane nta edikasiyo babaha nk'uko kabiri abivuze barabaforomata bakabajyana mu izo ntambara za tunato z'ikimesoneri aho abana b'abanyarwanda bahindutse aho tuzita ibyihebe nyine bamesoneri bakoreshwa mu nyungu za Kagame n'abasponsoro biwe ntabwo ari mu nyungu z'abanyarwanda kuko uwo mutekano ushaka umutekano ntabwo uteza umutekano muke mu baturanyi rero kambanza nkubwire niba bajya bavuga dufite ikibazo gikomeye kandi nkeka ko mu minsi iri imbere ngira mbisubiremo Kagame na FPR bazagenda ariko u Rwanda n'abanyarwanda bazahoraho kandi uko bizagenda kose u Rwanda ruzongera ushaka umubano n'ibihugu duturanye natwe ubwacu imbere mu gihugu naho ibintu bya munyangire by'izo ntambara zabo ni iby'igihe gito serije kandi urimo urabibona ko umuko basengekeraho muzayibona ntawarushije Idi Amin ntabwo nkeka ko Kagame afite imbaraga za Idi Amin
François ndagushimiye ku mwanya tubanye kuri mugoroba dushimira abaduteze amatwi bose mutwihangane kuba twatangiye dutinze ariko ejo tuzatangira ku gihe dushimire abatwandikiye bati ikiganiro kirekire kiraboneka mu kanya kuri audio kuko babwakeye abenshi mu bigo bitandukanye muri Afurika ikiganiro bakibona mu kanya mwese twabanye kubabyuka umunsi mwiza aho bwakeye abagiye kubyuka umunsi mwiza kubagiye kuryama namwe ijoro ryiza François Mutemungu wakoze cyane kandi kuraje dukomeze turwanye urugamba uru ni urwanyuma wa mugani
bakomere cyane rwose tuzi ngaho ijoro ryiza kandi abanyarwanda bakomeze gukomera ku rugamba kubera yuko nyuma y'ibihe bibi haza ibihe byiza apuera pruiro bonta
arakoze cyane François Mutemungu namwe mwese twari tubanye kuri mugoroba mwese turabakunda kuri radiyo itahuka kandi mutwandikire ibitekerezo byanyu tuzabyubakira mu bindi biganiro byacu bitaha mukomere cyane mwese.